futhi evangelini likaLuka ongcwele uqala ngesahluko samashumi amabili nane nevesi leshumi nantathu. Futhi bheka-ke ababili babo babehamba ngalo lolu suku baya emzaneni othiwa i-Emawusi kude neJerusalema esitadiyu angamashumi ayisithupha. Babekhulumisana omunye nomunye ngazo zonke lezi zinto ezehlakeleyo.
And it came to pass that while they communed together and
kwathi ukuthi besakhulumisana bebuzana uJesu uqobo wasondela wahambisana nabo, kepha amehlo abo abebambekile ukuba bangamazi. Wathi kubo, zindaba zini lezo enikhuluma ngazo omunye nomunye nihamba ninyukumele na? Omunye wabo nguKleyophasi igama lakhe waphendula wathi kuye, wena usihambi eJerusalema ungoyedwa ongazazi izinto ezenzekileyo khona ngalezi zinsuku na? Wayesethi kubo, zinto zini na? Bathi kuye, ngoJesu waseNazaretha obengumprofethi onamandla ngesenzo nangezwi phambi kwaNkulunkulu nabantu bonke. Ukuthi abaphristi abakhulu nababusi bethu bamkhaphela ukunqunyelwa ukufa baze bambethela esiphambanweni. Thina-ke besethemba ukuthi nguye ozakuhlenga u-Israyeli, kodwa phezu kwalokhu konke sekulusuku lwesithathu lezi zinto zenzekile. Yebo, nowesifazane abathile bakithi basethusile abebeyile ethuneni ekuseni. Futhi kuthe bengasifumani isidumbu sakhe bafika bathi babone nombono wezingelosi zithi uyaphila. Nabathile babakithi bayethuneni bakufumana kunjalo njengokuba beshilo abesifazane, kodwa yena uqobo abambonanga. Wayesethi kubo, o nina eningaqondiyo, nilibele enhliziyweni ukukholwa yikho konke abakushilo abaprofethi. UKristu ubengamelwe yini ukuhlupheka ngalokhu aze angene enkazimulweni yakhe na? Wayesethathela kuMose nakubaprofethi bonke wabachasisela emibhalweni yonke okuqondene naye. Base besondela emzaneni ababeya kuwo, yena washa sengathi udlulela phambili, kodwa bamncengisisa bathi, hlala nathi ngokuba sekuza kuhlwa nemini isiyadlula. Wayesengena wahlala nabo. Kwathi esehlezi nabo ekudleni, wathabatha isinkwa wabonga wasihlephula wabanika. Amehlo abo ayesevuleka bamazi, wayesenyamalala kubo.
And they said one to the other, did not our heart.
Base bethi omunye komunye, izinhliziyo yethu ibingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni nalapho esivulela umbhalo na? Asikhuleke sikhothamise amakhanda ethu manje ngomkhuleko.
Most holy God, we approach thee in the name of
uNkulunkulu ongcwele kakhulu, sisondela kuwe egameni likaJesu indodana yakho, futhi sikholwa ukuthi sisebukhoneni bakho manje, njengokuthi ngokukholwa siza e-altare lakho elikhulu lapho igazi lakhe lilapho ukuba lisikhulumele esikhundleni sethu. Futhi impela singabantu abadingayo Nkosi, singabadinga wena, futhi sicela umusa wakho. Futhi njengoba sibona iziprofetho zigcwaliseka namhlanje ukuthi ibandla ukuthi sesicebe kanjani ezintweni zezwe, futhi sicabanga ukuthi asisweli lutho, futhi wathi sasihambaze sibuphuthekile singabe ukuhawukelwa, futhi sibuphuthekile futhi sasingakwazi. Futhi Baba, sicela umusa-ke ukuthi wena uzovula amehlo ethu ekuqondweni kwezwi lakho, ukuze siqonde ihora esiphila kulo, ukuze sikwazi ukuzilungiselela ukubonakala kwakhe, njengoba sikholwa ngeqiniso ukuthi seliseduze. Ngakho manje besingacela ukuthi usiphe kulobusuku izifiso zenhliziyo yethu ngokwezingcebo zakho enkazimulweni. Uthethelela izono zethu Nkosi, sikhulekela ukuthi awuzukubuka ukungaqondi kwethu nokungazi kwethu mayelana nezinto esifanele sizazi ukuthi uzosithethelela ngalokho. Futhi sikhumbule sizidalwa ezingabantu nje Baba, sisengaphansi kwazo zonke izinhlobo zamaphutha nezinkathazo. Wena ungongenasiphelo, ongenasiphosiso, uNkulunkulu ongunaphakade. Sikhulekela ukuthi uzoba nesihawu kithi futhi usiphe izibusiso esizicelayo ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Manje siyabonga futhi lo busuku ngethuba lokuba sibe lapha lelihholo nokuba nalesikhathi esihle ukuhlanganyela futhi ngasezintweni zikaNkulunkulu. Ngiyaxolisa kunihlalise isikhathi eside izolo ebusuku kuphikisane nesithembiso sami ukuthi nginitshele ukuthi besizophuma njalo kusihlwa phakathi kwelesishiyagalolunye nelesishiyagalolunye ligamenxe futhi ngikugejile izolo kusihlwa futhi ngiyaxolisa ukuthi ngenze lokho. Manje kulo busuku ngizozama ukukuhlenga lokho nani ngoba ngiyazi abaningi benu basebenza futhi nizofanele niyosebenza nina bantu, nina besifazane nizofanele nithole abayeni benu beyosebenza kanjalo njalo nabaningi benu basebenza futhi kulukhuni. Futhi ngicabanga ukuthi namhlanje sibe nokushumayela okuningi, abefundisi abaningi abakahle, abefundisi abakwaziyo abasilethele izwi, abelusi benu nabavangeli kanjalo njalo ovela edolobheni. Kodwa ngiyacabanga into enkulu engizama ukuzama ukuletha kini ngubuqiniso bobukhona bukaKristu ukuze nikwazi ukumbona futhi nazi ukuthi nguye ngesithembiso sakhe esikhonjiweyo sosuku. Manje izolo kusihlwa sizame ukunikeza izihloko ezincane futhi kulobusuku nezinye izihloko ezincane futhi mhlawumbe kusasa ebusuku. Manje ke inkosi Thanda, ebusuku ngumgqibelo ngoba anizukudingeka ukuba nivuke kusesekuseni kakhulu ngesonto ekuseni. Ngifuna ukuzama ukuletha umlayezo ngendlela ezoqondakala kakhulu ngayo kubelusi nalabo abangahle bakwazi ukubeka emumva emibhalweni. Futhi manje ke ngesonto ntambama sifuna ukuba nomugqa womkhuleko futhi sikhulekele abagulayo ngokubeka izandla phezu kwabagulayo futhi sibakhulekele ngaleyo ndlela. Futhi sikutholile lokho ngempumelelo labo abangenakufinyelela phezulu ngokukholwa futhi nje bamkholwe futhi bakwemukele. Indlela yami yokucabanga ukuthi bekungakuhle uma besingavele nje sisukume bese simemukela. Lapha eNingizimu Afrika ngenkathi nginomhlangano lapho eThekwini, lapho abanye abantu abasondele ezinkulungwane ezingamakhulu amabili ngiqagele babekade bebuthene emzileni womjaho eThekwini, kwakukhona siletha banabantu abahlanu kuphela emsamo. Futhi ngenkathi umuntu wesihlanu ephiliswa emsamo futhi kwabuzwa abomdabu phandle lapho nje ababelele. Lowo ngomunye wemizila yomjaho omkhulu kunayo yonke emhlabeni. Izinkundla zawo zinkulu kune-Churchill Downs eLouisville, namangisi onke aya lapho ngemidlalo yawo yasebusika eJaha. Futhi sasinomzila womjaho futhi kwakuminyene kwaze kwayuthi ngci ukugcwala futhi kuze kuyonqamula umzila. Futhi ngangingale ngakwelinye icala endlini uSidney Smith, imeya yeTheku, wayengikhiphele lapho ngalolo suku emjahweni wamahhashi. Ngase ngibona ngomkhuleko owodwa webandla emva kokuba labo bomdabu abanye babo babengazi ukuthi yisona siphi isandla sokudla nesokunxele. Futhi ngababona emva kokuba sebebone futhi ngachaza nganginabahumushi abayishumi nanhlanu abehlukene. Uma usho umusho owodwa uzofanele ulinde uze ushiwo ngamadoda ayishumi nanhlanu. Manje niyazi ukuthi lokho kwakunzima kanjani ezizwaneni. Bese kuthi-ke emva kokuba lokho sekuphelile futhi ngichaza kubo ngendlela encane yokuthi uJesu wayeyini, ngathi abanye benu lapha bafake isilengiso njengamaKristu nisalokhu niphethe isithixo esandleni senu nokho. Futhi ngabuza oyedwa ngathi kumnumzane Smith, ngathi lowaya womdabu usiphatheleni leso sithixo na? Futhi njengoba ushilo leso kwakuyisilengiso samaKristu. Wathi yeso, wathi ungumZulu, wathi ngiyakwazi ukukhuluma ulimi lwakubo. Ngimbuze nje futhi ngakho nje wakwenza ukuba kuzuze mina. Ngakho ngisama eduze kwakhe futhi ngambiza ngoThomas. Wathi, shono noma yini nje ngoba wayengumngabazi. Ngathi, Thomas, ungumKristu na? Futhi yebo wayekholelwa kubo. Ngathi, awu, usiphatheleni leso sithixo ngesandla sakho na? Awu, kwakunguNkulunkulu futhi noyise wayephatha lesi sithixo futhi ngenkathi ibhubesi limjaha. Futhi wayesifafaze ngegazi futhi wakha umlilo omncane ukuba asho umkhuleko inyanga mthakathi eyayimtshele wona futhi wesabisa ibhubesi labaleka. Awu ngathi ngingu igama yakhter lichaza umzingeli liwu yakhter lokho ngokuthi ukuzingela amabhubesi. Ngathi ngumzingeli wamabhubesi futhi kwakungesiwo umkhuleko owesabisa ibhubesi labaleka kodwa umlilo. Ibhubesi liyawesaba umlilo. Wathi awu wayekholelwa emoyeni. Umoya kuchaza amandla angabonwayo njengoNkulunkulu noma njengomoya ovunguzayo. Niyabo umoya into wayekholelwa emoyeni kodwa uma umoya wehlulekile lokhu kwakungeke. Niyabo manje lokho kwakungamandla okuqina kobuKristu kubo. Ngabatshela ngathi manje niyabo noma ngabe yini enayitshelwa yisithunywa senkolo ngoKristu iqinisile. Niyabo kodwa ngathi kune niyabo asizange sinitshele nonke. Sazama ukunitshela ukuthi amandla akhe amakhulu ayenqamukile ngenkathi efa emumva lapho esiphambanweni futhi asisenakho lokho siyaphaphalaza lapho. Uyaphila futhi uphakathi kwethu ngo niyabo uyafana nje njengoba wayelokhu enjalo. Futhi ngenkathi bebone lokho kufakazelwa njengoba nenzile nje izolo kusihlwa babalela ezinkulungwaneni ezingamashumi amabili nanhlanu abasindiswa ngesikhathi esodwa. Cabangani ngalokho. Futhi ngosuku olulandelayo uMnumzane Smith wangibiza wayesethi mfuthi Branham uye ewindini lakho buka phandla ngasolwandlekazini lwaseNdiya ikamelo lakho lasehotela futhi nakho kuza amaveni amakhulukazi amangisi. Oh hey, asinayo itruck eyayingathwala okukodwa kokuthathu kwalokho ayengakuthwala nje enqwabelwe egcwele izinduku zokugugela nabathwali ababethwale abathandekayo babo basemenweni benqwabelene phakathi lapho abekuyo ngayizolo. Futhi nampa behamba emva kwamatruck izinkulungwane zabo nezandla zabo ziphakeme becula konke kungenzeka kholwa kuphela. Manje uma umhedeni umuntu ongazi ukuthi isandla sokudla noma sokunqele umuntu okuleso simo engabona nje lokho kwenzeka ngesikhathi esisodwa noma ngesikhathi esisodwa kufundwa umbhalo futhi kuchazwa kuye besifanele senze njani thina esizisho ukuthi singabantu abagcwaliswe ngomoya besifanele senze njani na niyabo. Kodwa into yakho ingukuthi sifunde kakhulu ngezifundiso sekuze kuthi wonke umuntu anikeze umbono wakhe uqobo futhi awu umehluko nje kubantu ohlangana nabo. Niyazi kunomhedeni akusho khona nhlobo ukuthi ufanele ube ngongafundile. Kunabahedeni abafundisiwe niyazi futhi babi kunabo bonke lokho kunjalo. Uma uhamba uyo kudonsa ngizonitshela ekuhambeni umhlaba ngike ngaba kaningana emhlabeni jikelele kodwa niyazi lapho bedinga khona izithunywa zenkolo kabi kakhulu kunasekuqaleni na i-USA khona lapha nansi insimu yesithunywa senkolo kunjalo. Ake kuthi abanye balabo bantu beze neno abasazi isandla sokudla nesokuncele futhi bafundise laba bantu ukuthi uNkulunkulu uyini. Ya baneziningi kakhulu izihlakaniphi sebeze balahlekelwa yikho konke ukubona kwento yonke. Ya nje bazama ukulichaza futhi bazama ukulisebenza noma bazama ukulifanisa. Owomdabu akazami ukufanekisa lutho uvele kalula nje akholwe futhi yilokho enifanele nikwenze ukuba nilungelane noNkulunkulu ngokukholwa nje ungeke wamfanisa uNkulunkulu. Ukuba ke uMose ngenkathi ebonele leso sihlahla singaqothuki na manje uMose wayengusokhemese noMose wafundiswa kukho konke ukuhlakanipha kwabaseGibhithe kodwa ngenkathi ebonele leso sihlahla sasiqakile ngani akazange athi manje ngikholwa ukuthi ngizoya ngale uma umlilo usucimile ngizothatha amaqabunga kulezo sihlahla bese ngilehlisa indlu yokusebenzela isayense ngithole ukuthi sifuthwe ngani uyabo ngibone ukuthi asishingani leso sihlahla futhi singashanga saphela lokho kwakuyoba ngokusondela kwesayense kodwa uyenzani na wakhumula izicathulo zakhe wayesehlala phansi wayesekhuluma kuyo uNkulunkulu waphendulana naye niyabo uma uzithoba zithobe ukuba ke uMatha wayethe ngenkathi ezwa ukuthi uJesu emva kokuba ethumele ukuba eze azokhulekela uLazaro kwase kuyizinsuku ezine efile ukuba ke wayegijimele phandle wathi bengicabanga ukuthi kukhona ebesikukholwa wayenelungelo lokumthethisa niyazi ngoba wayehlulekile ukuza ngenkathi bembiza kodwa niyabo wayenelungelo lokusondela waya kuye wathi Nkosi uma ubukhona nga umne wethu engafanga futhi nakalokhu noma yini oyicela uNkulunkulu uNkulunkulu uzabo kupha khona oh ini yilokho ke ilowo umqondo niyabo wayenokusondela okufanele bukani lokho kukholwa ngenkathi kushaya kuJesu wathi umne wenu uza kuvuka futhi wathi yebo Nkosi ngosuku lokugcina ekuvukeni okugulu uyovuka wayengumfana olungileyo wathi ngikuvuka nokuphila okholwa yimi noma efile wophila ophila okholwa yimi akasoze afa uyakukholwa lokhu na wathi ya Nkosi ngiyakholwa ukuthi uyilowo mesiya wena indodana kaNkulunkulu ebiza kuzezweni oh he imbelephi na ngangikhuluma kwesifazane kungekudala ngike ngakusho lokhu ukuma futhi ngabantu abazisho ukuthi bayakholelwa ekuphiliseni ngokaNkulunkulu ngokukholwa koko ngokukholwa kokumzimba nokwengqondo ukholwe umqondo phezu kwendaba futhi abakholwa ukuthi uJesu wayengonobuNkulunkulu futhi basho ukuthi wayengumuntu olungileyo kodwa wayenguthisha nesazi sokusebenza kwengqondo kodwa wayengeke aba ngonobuNkulunkulu ngathi uma wayengesuye onobuNkulunkulu wayengumdukisi omkhulu kunabo bonke izwe elake laba naye yebo mnumzane ungeke wenza lutho ngakho kodwa ngokuba ngonobuNkulunkulu wathi uma ngifakazisa kuwe ngeBhayibheli lakho uQobo wayengesuye onobuNkulunkulu uzokumukela na ngathi ungeke wakufakazisa ngeBhayibheli engilifundayo wathi awu ngizokukhombisa ngathi kulungile wathi kuJohane ongcwele isahluko seshumi nanye kwathi iBhayibheli lathi ngenkathi uJesu eya eduneni likaLazaro wakhala izinyembezi ngathi impela wathi awu wayengakhala kanjani izinyembezi engonobuNkulunkulu na ngathi awu uyehluleka nje ukubona ukuthi wayeyini ngenkathi eya eduneni ekhala izinyembezi wayengumuntu kodwa ngenkathi edonsa amahlombe akhe amancane ndawonye wathi Lazaro phuma nomuntu okwase kunezinsuku ezine efile uyaphuma ethuneni lo wayengaphezu komuntu lo kwakunguNkulunkulu kumuntu niyabo kunjalo wayengumuntu ngenkathi ehla entabeni wayelambile futhi ecinga ukudla emthini waqalekisa umuthi ngoba wawungenakudla wayengumuntu ngenkathi elambile kodwa ngenkathi ethatha amabhisikiti amahlanu nezinhlanzi ezimbili futhi wapha izinkulungwane ezinhlanu wabutha izicabetho ezigcwele eziyisikhombisa lo wayengaphezu komuntu lo kwakunguNkulunkulu kumuntu noNkulunkulu kuphela uzimele yena uQobo kumuntu ukhetha umuntu ngenkathi icambalele phandle lapho kuleso sikebhe ngalobo busuku lapho amandla aphuma kuye usuku lonke eshumayela nabantu bemdonsa ebona ukufihlakele kanjalo njalo nesiphepho phezu kolwandle enqagele odevela abayizinkulungwane eziyishumi bafunga ukuthi babezominzisa ngalobo busuku ngenkathi wayelele emuva lapho elele kwingemuva lesikebhe bona bentanta njengesivimbo sebhodlela phandle lapho olwandle olunamandla ndawondawo wayengumuntu ngenkathi ekhathele kambalele lapho elele kunjalo kodwa ngenkathi iphaphamiswa kanye wabeka unyawo lwakhe phezulu kwentambo ebambile yesikebhe wabheka phezulu wathi thula uthi du lo wayengaphezulu komuntu yalo lowo kwakungunkulunkulu kumuntu wayengumuntu ngenkathi efa esiphambanweni ekhalela isihawu wayengumuntu kodwa ngenkathi ephula izimpawu zokufa esihogo nethuna futhi wavuka ngosuku lwesithathu wafakazisa ukuthi wayengaphezu komuntu kwakungunkulunkulu kumuntu kwakumangalisi wonke umuntu owake waqonga waze wafika kunoma yini wakukholwa lokho zonke izimbongi nayo yonke into eyake yaqonga yaze yafika kunoma yini bakukholwa lokho kunjalo wayengaphezu komuntu wayengunkulunkulu manje unkulunkulu endodaneni yakhe uqobo wakha umzimba ayehlala kuwo wathabernakela kuwo waguqula umuntu wakhe cabangani nje uJehova elele emkhombeni phezu kwenqwaba yomquba esibuyeni ekhala njengengane encane lezo zanda ezincane zengane uJehova omncane eza ehla futhi ezimboze ngeveli iqobo lwakhe kuleso simo bukani uJehova ephandle dlala njengomfana oyibhungu bukani uJehova akha esitolo sombazi uJehova elenge siphambanweni manje ke ngenkathi evuka wafakazisa ukuthi wayenguJehova kunjalo uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye wayengaphezu kwesazi sokusebenza kwengqondo wayengaphezu komprofethi wayengu-Emanueli Manje kulobusuku sizosondela kulolu udaba lapha awu sifunde emibhalo nje futhi sizothatha lokhu okwendikimba futhi kwathi kuba amehlo abo avuleke bamazi Manje inkundla yethu isuka iqale ngesikhathi esihle noma ukuhleleka kwakuthi akube lesisikhathi sonyaka kwakungephasika futhi kwakungelokuqala iphasika elihle NoJesu wayesebuya kwabafileyo entwasahlobo yephasika ephila phakathi kwabantu futhi nabaningi ababemthanda babengakwazi nalokho kuyafana njengoba kunjalo namhlanje kunabantu abaningi abamthandayo abangenakukholwa ngempela ukuthi unathi manje bona ababonakali nje bekuqondisisa lokho Bona yebo baningi babo ngalolu suku ababehambe futhi bakhuluma naye bokuqondisisanga ukuthi wayesebuya kwabafileyo babenofakazi ngakho babekade besethuneni kanjalo njalo futhi babazi ukuthi wayevukile evela kwabafileyo kodwa noma kunjalo nje abakwazanga ukukholwa Ngani na ngiyamangala ukuthi kungani niyabo lokho akwejwayelekile impela niyabo kune akwejwayelekile kakhulu futhi ngokwejwayelekile kusezintweni ezingejwayelekile uNkulunkulu akuzo izinto ezingejwayelekile ezimenza uNkulunkulu niyabo yilokho okumenza abe yilokho ayikho izinto azenza ngokungejwayelekile kakhulu Manje kwakungokungejwayelekile ngenkathi uJosefa ngaphambi kokuzala ngenkathi ethola uMaria isithandwa sakhe esincane isithandekayo ayethembisene naso ukuba bashade wamthola wayezoba ngumama engashadile ngakho yena akungabazeki wayemtshelile ngokuvakasha kuka Gabriel ingelosi noJosefa wayeyindoda enobulungiswa wayeyindoda elungile futhi wayeyiyo wayefuna ukumkholwa sengathi ngiyabona ukuthi wayemthanda ngayo yonke inhliziyo yakhe ebona leyo ncekukazi esencane engumHebheru futhi wabuka kulawo mahlo akhe futhi ngenkathi ethi Josefa sithandwa ingelosi enkulu Gabriel iyangivakashela futhi yathi ngizosibekelwa ngumoya ongcwele nento engcwele ezo zalo kimi iyobe ivela kimi izobizwa ngendodana kaNkulunkulu manje wayefuna ukukholwa lokho kodwa kwakungakaze kube khona noma yini eyenzeka kanjalo ngakho kwakungejwayelekile kakhulu futhi bukani leyo kwakuyindoda enobulungiswa indoda elungile nombhalo usho ukuthi kwakuzoba ngokuthi intombi yokhulelwa futhi akaqondanga Niyabo umbhalo owathi uKristu uyozalwa ngaleyo ndlela noma kunjalo uJoseph akakuqondanga ngoba kwakungokungejwayelekile kakhulu manje ngalezo zinsuku babengena baprofeti indoda yaye babekade bengenabo abaprofeti amakhulu eminyaka futhi ngakho uNkulunkulu wasebenzana naye ngephupho iphupho liyindlela yesibili indlela eyona yona njalo iya ezweni kuqala manje uNkulunkulu unendlela yokufakazisa ukuthi ngabe izwi lakhe liqinisile yini noma cha noma lapho okwakukhona noma yini etestamenteni elidala uAroni waye namatshe ayishumi nambili amatshe okuzalwa esivikelweni sakhe sesifuba lapha futhi babesilengisa esigcotsheni ethempelini. Uma umprofeti eprofetile noma umphuphi esho iphupho, bamthathe bamehlisela kulokhu okubizwa ngokuthi njengoba abefundisi bezokwazi i-urimi tumimi. Futhi ngakho lokhu, uma lo mphuphi esho iphupho lakhe noma umprofeti washo isiprofeto sakhe nezinkanyiso ezingaphezu kwemvelo azange abaneka phezu kwalokho ukwenza i-urimi tumimi. Ngaleyo nkathi angikhathali ukuthi kuzwakala kuyikho ngempela kanjani, kwakuyiphutha. I-urimi tumimi yayifanele kufakaze ukuthi kwakuqinisile. Hawu, lokho manje ubupristi buka-Aroni baqedwa ne-urimi tumimi endala, kodwa uNkulunkulu senayo i-urimi tumimi nalelo yizwi. Uma umprofethi eprofetha noma umphuphi ephupha iphupho futhi liphambene nalelo zwi, angikhathali ukuthi lizwakala liqinisile ngempela kanjani, likhohlwe. Leyo i-urimi tumimi kaNkulunkulu yileyo-ke naleyo izobuyisa impendulo ukuthi kuyiqiniso. Lokho ngokuthi uNkulunkulu wawumusha izwi lakhe uqobo. Ngakho uNkulunkulu wayengena abaprofethi ezweni ngalolo suku. Ngakho uNkulunkulu wakhuluma kuJosefa ngendlela engesibili, ekhombisa ukuthi uma kungekho nto ekhona efanele ikuveze, uNkulunkulu angasebenza nganoma yini, noma yini ayethembisile. Niyabo, wayengasebenzisa iphupho uma kwakungekho umprofethi, manje-ke wayengasebenzisa iphupho. Ngakho akunandaba ukuthi iziphiwo zethu ezincane ziyini, uNkulunkulu angakhuluma kithi nangayiphi indlela afuna ngayo, kodwa izokufanele ibe kanye nezwi. Niyabo, izokufanele ihambisane nezwi. Manje sithola ukuthi iphupho lakhe lalihambisana nezwi, ngoba u-Isaya wathi intombi iyokhulelwa, futhi kwabanjalo iphupho lakhe lalihambisana nezwi nalona kwakunguye owayekade ekhulelwe. Bese kuthi-ke ngenkathi umoya wenkosi, ingelosi yenkosi ibonakala kuye kuleli phupho, yayisithi, "Josefa ndodana kaDavide, ungesabi kumthatha uMariya umkakho, ngokuba lokho akukhulelwe kungokukamoya ongcwele, awulokho kwakucazululake." Wayeyindoda enobulungiswa, wayefuna ukukholwa, kodwa kwakungejwayelekile kakhulu kuye. Futhi uma umuntu efuna ukukholwa noma yini neqiniso liphambi kwakhe, uNkulunkulu uyokwenza indlela ethize ukuqinisekisa lokho, ukufakazisa ukuthi kuyiqiniso. uNkulunkulu ophezelekile kukwenza, ngoba yilokho amsindisela khona yilabo abamisele ukuphila. Manje sithola ukuthi leyo nto engejwayelekile yayinto ababengeke bayithole, nalokhu ukuvuka kwakungejwayelekile. Bona futhi nokho ukuba babe kuqaphelile kwakuyizwi lakhe elithenjisiwe. Wayebatshelile wathi, "Indodana yomuntu yenyukele eJerusalema futhi izohlushwa ngezinto eziningi ngabezizwe, inikelwe ezandleni zabo futhi ibethelwe, imbelwe futhi izovuka usuku lwesithathu." Niyabo, wathi futhi, "NjengoJona walala esiswini somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku, kanjalo indodana yomuntu imelwe ukuba senhliziyweni yomhlaba izinsuku ezintathu nobusuku." UDavide, omunye wabaprofethi babo, waprofetha wathi, "Angiyikushiya umphefumulo wayo eHaidese, angiyikuvuma ongcwele wami abone kubona." Niyabo, nabo bonke abaprofethi bakhuluma ngaye. Futhi kwakubukeka sengathi labo bafundi nokho babebukeka sengathi babenakho, babezokuvuma, futhi babefanele bakwazi lokhu, kodwa niyabo, kwagodlwa kubo. Neze elithenjiswe kubo, futhi nokho abalivumanga, niyabo, lagcwaliseka khona impela ayethe kuyokwenzeka, elathi iTestamente elidala kuyokwenzeka, kwagcwaliseka ngokuphelele, futhi nokho abakuqondanga. Qaphelani, njengoba bahamba manje ababili babo, uKleophase nomngani wakhe, wayesendeleni yabo beya eMawose, futhi kwakuyisonto ekuseni. Ngakho babesendeleni yabo lapha yabexoxa, babehambisana ngomgwaqo bedabuke ngempela. He, babenzelwe phansi ngempela yinto ethize, kwakubukeka njengeveli. NoNkulunkulu uvumela izinto ezenzeke kanjalo, wenza lokho ngenhloso nje ukuhlola. Manje ake ngifinyelelise lokhu phambi kwenu ngo ukuze nizoqonda ukuthi yonke indodana eza kuNkulunkulu izofanele ibe ngumntwana oqeqeshiwe izofanele ahlolwe yonke indodana uma ungakaze uhlolwe awusiye indodana uma ungena kukumela ukulaywa nguNkulunkulu khona ke ngowesihlahla futhi awusuye umntwana kaNkulunkulu uzisho ukuthi uNkulunkulu ungubaba wakho uthi oh ngeke ngakholo awu lokho nje kukhombisa ukuthi uNkulunkulu akasuye uyihlo uyabo ubungalithola manje qaphelani lokhu ukuhlolwa uNkulunkulu uhlola bonke ababantwana bakhe wonke lowo oza kuye melwe ukuqala ahlolwe avivinywe afakazelwe mbone ngenkathi eselapha emhlabeni ngolunye usuku waqalaza izixuku ezinkulu zabantu zazinaye onke inkathi eqala ukuphuma wayethandwa kahle ngempela onke amabandla avula iminyango yawo lo rabi osemncane ngani akukho kungabaza kodwa wayengumprofethi omkhulu ovukileyo phakathi kwethu uphilisa abagulayo bethu ngani ungena kulezi zinkonzo zokuphilisa wenza izinto ezinkulu lokho kwakukuhle kodwa ngolunye usuku babebaningi kakhulu ababemlandela nabo leso kwakuyisibonakaliso ukuheha okunaka kwabantu manje iphimbo lizokufanele lilandele leso sibonakaliso leyo kwakuyimfundiso yakhe qaphelani kodwa ngenkathi iphimbo lifika oh lokho kwakwehlukile hey bona bambethela ngoba wayezenza olingana noNkulunkulu ngenkathi ephilisa abagulayo futhi enza izimangaliso futhi ehlulela imicabango enhliziyweni yabo lokho kwakumangalisa kodwa ngenkathi ethi mina nobaba simunye oh hey lokho kwakukukhulu kakhulu kubo babengenaki ukuthatha lokho niyabo ba lokho wawukhulu kakhulu uzenza uNkulunkulu ngakho uzama ukulingana noNkulunkulu awu wayenguye wayeyindodana kaNkulunkulu futhi wathi nibabiza kanjalo eleza kubo izwi umthetho wakini usho lokho ukuthi izwi leza kubaprofeti futhi nibabiza ngoNkulunkulu manje ke uma ningabiza umprofeti uNkulunkulu ningangilahla kanjani uma ngithi ngiyindodana kaNkulunkulu na solale imibhalo yiyo olitshela engifanele ngikwenze uma ngingenzi njengalokho izwi elithi ngizokwenza khona ke ningangikholwa kodwa uma ngenza imisebenzi kababa wami oyizwi khona ke kholwani imisebenzi engiyenzayo noma kunjalo babengenaki ukwenza ngakho uJesu wathi ngolunye usuku manje bhekisisani akazichazi izinto uvele ayisho nje qaphelani wathi uma ningadli inyama yendodana yomuntu futhi niphuze igazi layo aninakuphila kini ungathini nje ukuba ke esihlaniphile isigejane sabantu isigejane sodokotela sibiphande lapho norabi abantu abaqeqeshwe kahle nabafundiswe ngokuphakeme bacabangani ngenkathi esho lokho na usengathi ngiyambona udokotela ebuka ngale uthi abefundisi basukuma bathi ngiyabo lokho kukukhiphile khona lapho manje akazange akuchaze lokho akazange akuchaze wayengadingekile ukuba kwenze wayengathikekile ukuba akuchaze ngani bathi awu ngani uzosenza usifuna sibe yizidla amagazi abantu siphuze igazi lomuntu futhi sidle inyama yomuntu akazange asho ukuthi uyakwenziwa kanjani wavele wathi nje omani ngakwenzi yabo kwase kuthi ke leso sigqoko esingaphandle izinkulungwane sathi nangoke yabo ya bengazi ukuthi bekuzophuma emva kwesikhashana niyabo babe kubheke ukuba kuphume futhi wabona ukuthi kwaphuma babe ngoma ncela igazi labanye endaweni yokuqala ngakho ababange besahamba naye ngakho waqalaza wayena mashuma esikhombisa ayenaye ngakho wathi kulawo mashuma esikhombisa wathi niyothi ngani bona indodana yomuntu yenyukela ezulwini lapho eyavela khona na manje akazange akuchaze babukana bathi awu indodana yomuntu enyukela lapho evela khona na awu siyamazi umama wakhe siyabazi abafowabo odadewabo sibonile umkhombe ayelaliswe kuwo ngenkathi ezalwa sibonile umphejana ayethunduzelwa kuwo ngani uvele eNazaretha evela phezulu lapho na likhulu lelizwi futhi ababange besahamba naye yabo Manje ngazo sonke isikhathi abafundi bamakhona lapho babengalazi nabo kodwa balikholwa babengenako lichaza kazange lichaze kodwa nyabo babemiselwe ukuphila babengenako lichaza kodwa bahlala lapho ngakho waphenduka wayesethi ngikhethe abayishumi nambili benu omunye ngodeveli wathi niyafuna kuhamba nani na futhi yilapho uPetro enza khona lawo mazwi ayisikhumbuzo kusi siqinisekile ukuthi wena unezwi lokuphila wedwa singayaphi na kwakuyilokho-ke niyabo niyabo akalichazanga watsho lokho ukuze bemnqabe niyabo ukukholwa akubuzi akuzendli uhlala umbhalo ngakho ukuba babehlela umbhalo lapho kwakuyofakaziswa ukuthi wayengubani kodwa wabathintitha kanjalo ngokusho izinto futhi angalichazi neze futhi emagcekeni lapho ngisho ngenkathi bemboza ngale ndwangu ebusweni bakhe nabanye bemshaya futhi bemukula bathi uma wena ungumprofethi sitshele ukuthi ubani okushayile manje futhi sizokukholwa into efanayo udeveli umdala ofanayo owayephezulu lapho kusukela kudala ngenkathi elingwa ngenkathi kuqala eqala ukungena enkonzweni yakhe wathi uma uyindodana kankulunkulu yesho ukuba lawa matshe aphenduke abe yizinkwa ofanayo nalabo baphrithi norabi phezulu lapho bathi uma ungukristu yehla esiphambanweni bese ufakazisa kithi niyabo wayengakwenza wayemazi owayemshayile kodwa kahlekisi muntu wayeyizi futhi usalokho eyizi njalo wayeyizi futhi uhlale eyizi futhi bukani emumva kufanele ngabe bakubona lokho kodwa abazange babe kaphelani semgwaqeni ngale babeyini na labo abahlezi lapha bufuna ninake ngokusondele babekhuluma ngaye ngenkathi ebonakala kubo manje ileyo ndlela afika ngayo kungenkathi ukhuluma ngaye inkathazo namhlanje sikhuluma ngezinye izinto eziningi kakhulu ngaphandle kwakhe njalo sikhuluma ngalokho sizokwenza nenye intengo yebhizinisi noma iwashing ezodingeka yenziwe noma lolu hlobo lwesihlambululi eyofanele usebenzise kanti benifanele ukuba ngabe nimnika udumo nenkazimulo yilapho amagugu ethu likhona yilapho nenhliziyo yethu ikhona babefanele bamqonde kodwa abazange futhi kunjalo namhlanje nokho umbhalo washo niyabo wembula kubo izithembiso zombhalo mayelana naye uqobo zalowo nyaka khumbulani kuqala ngokuqala wathi onina eningaqondiyo nenilibele enhliziyweni wachaza kubo imibhalo futhi emva kokuba imibhalo esishiyeliwe kubo nokho abamqondanga uma lelo kungesilo ibandla lesimodena ngazi yona imibhalo yachaza kubo futhi noma kunjalo abakutholanga babehambisana ngqo bezisho ukuthi bangabafundi bakhe noma kunjalo abazange bamqonde emva kokuba wayesebatshelile umbhalo walowo nyaka uNkulunkulu ayewabele wathi anazi yini ukuthi uKristu ubemelwe ahlupheke ngalezi zinto futhi wangena enkazimulweni yakhe futhi abuye avuke na babefanele bakuqaphele wathi anikwazi yini bonke abaprofethi abakusho ngoKristu na futhi uqala emuva lapho futhi wayichaza yonke into phansi kubo futhi wayendlala kubo futhi noma kunjalo abazange bakuqonde emva kokwendlala umbhalo ngokuphelele ngakho konke nje owawungaba yikho futhi bona behamba bewuzungeza befanele ukuba ngabafundi bakhe ngabe lokho kunjalo na ngabe lokho kunjalo na futhi nokho wayelo mbhalo ubhalisekile emi lapho futhi noma kunjalo abawutholanga manje leso nje isithombe esihle kakhulu sosuku esiphila kulo angisho ngalobo bubi ngikusho lokho ngeqiniso kunjalo impela babe salokhu bengamvumi nakuba izithembiso zakhe ayezenzile sasigcwalisekile futhi wayememezela kubo futhi emikhola lapho emntwini futhi noma kunjalo abakuvumanga neze kaphelani ukubasola ngokungawuvumi umbhalo ugcwaliseka manje ngenkathi babefanele bazi babengabafundi babengamadoda ayenze umhlatshelo omkhulu babengamadoda ayemthanda babengamadoda ayeqeqeshwe nguye futhi nokho emva kokuba yena ebatshela lezi zinto wama esiqukwini sabo futhi ethi le nto iyokwenzeka futhi nansi yenzeka futhi noma kunjalo bona bemi naye ngqo emva kokuvuka kwakhe futhi abamvumanga. Wena uthi besingayenza into enjengaleyo na, bekungenzeka ukuthi besingakwenza lokho kunjalo, bekungenzeka ngempela. Emva kokuba ethembisa ezweni lakhe into ayezoyenza, futhi siyayibona yenzeka njengoba nje asho futhi salokhu sihamba phezu kwayo yilokho ababekwenzile. Manje ujika uza ngqo wabatshela ukuthi wayezobethelwa avuke ngosuku lwesithathu. Uyaqala ke ukubatshela bonke ngakho futhi babedabukile bathi uyazi abanye babafo behlela ethuneni nabanye babesifazane bathi wayezovuka kwabafileyo nakho konke okwalamahlebezi sekuqubuke yonke indawo basebethi uyisihambi yini nje ngapha na awuzazi lezi zinto na wathi zinto zini na sengathi nje wayengazi lutho ngakho yabo washo lokho kuba nje abaphose le futhi wakwenza lokho ngenhloso kuvivinya nje futhi nazi yini ukuthi akayiguquli imbelo yakhe na wenza into efanayo ukunivivinya nje abone ukuthi nizokwenzani uyosebenza jikeleze ngenye indlela kuyophoswa phambi kwenu nokubona nje ukuthi nithini ngakho isimilo sesimo senu indlela enithatha ngayo enikucabanga ngakho uyakwenza lokho ngenhloso usakwenza namanje ngoba leyo imbelo yakhe engaguqukiyo wakwenza ezikhathini zakudala. Khumbulani u-Elija waze waba ngisho nebutho elimshayayo wathi ngangingumgadi ngime ngumumo ku-Ahabi ngase ngidedela isiboshwa seka akakwenzanga lokho kodwa wakwenza kanjalo ukuze adedele u-Ahabi akhiphe isigwebo sakhe uqobo wenze into efanayo emihlali kaNowa futhi angeyiguqule indlela yakhe noNkulunkulu wehla ngendlela kodwa njalo wena uthi awu bengingazi kanjani ukuthi ikuphi obekuyikho nobekungesikho na ngumbhalo othenjisiwe walelo hora ngumbhalo othenjisiwe ukuba babephumile esikweni labo futhi badeda kulelo siko ababekulo futhi bafunde imibhalo njengoba abatshele ukuba benze hlolani imibhalo uba kuyo nithi inokuphila okuphakade futhi yileyo ofakaza ngami iyanitshela ukuthi ngingubani futhi bathi awu manje urabi wasitshela lokhu nolokho thina sikholwa yilokho okushiwo yibandla niyabo akusikhona okushiwo yibandla kuyilokho okwashiwo nguNkulunkulu okwashiwo nguNkulunkulu hhayi okushiwo yihlelo noma lokho kholwani nguNkulunkulu. Manje lapho abehluleka khona ngoba babengene kakhulu emasikweni ngokuthi behluleka kulivuma. Manje siyathola ke wathi wabasola bengisisani eningaqondiyo nenilibele enhliziyweni ukuqonda zonke izibonakaliso zombhalo nezinto ezifanele zenzeke zalonyaka. Eningaqondiyo enilibele enhliziyweni ukuqonda konke lokho abaprofethi abakushilo okufanele kwenzeke ngalolu suku zonke lezi zibonakaliso enizibonayo iBhayibheli lathi lezi zibonakaliso zazizakwenzeka ngalolu suku futhi niyazibona zenzeka futhi manje ke aniqondi ngokwenele ukuba ningakukholwa na futhi yena ekhuluma ngokuqonde ngokubo futhi nokho abalivumanga ikhuluma ngokuphuputheka. Besingakwenza lokho na sengathi besingakwenza uma singayihloli imibhalo ukuthola ukuthi iliphi ihora esiphila kulo sibone ukuthi iliphi ihora iliphi kanjani mhlawumbe isikhathi sesedlule kunoma sicabanga ukuthi sedlule. Nokho babezisho ukuthi bangabafundi bakhe babezisho ukuthi bayakholwa ukuthi babewakholwe onke amazwi ayekade ewashilo babelikholwa lonke iBhayibheli. Futhi nangu wayelapha uMesiya uNkulunkulu weBhayibheli emi lapho enkombeni ekhomba lona impela izwi elilotshiwe futhi babefanele ukuba ngamakholwa alelozwi naye ethathisela emuva futhi ebatshela lokho. Niyakhumbula yini ukuthi kwathiwani ngalokhu nokuthi kwathiwani ngalokhu nokuthi uJesu kumele akwenze kanjani lokhu noma uKristu kufanele akwenze kanjani lokhu nokuthi-ke zikanjani zonke lezi zinto na futhi nokho bengaqondanga babengazi. Kwakuyini na babelazi izwi mayelana nencwadi iletha eyayiyikho, kodwa abaliqondanga izwi ngenkathi lalihunyushwa ngokwangempela. Kuyilokho-ke namhlanje wonke umuntu uyakuhumusha kungokwakhe, kanti uNkulunkulu uyibheka yonke into. UNkulunkulu wenza ukuhumusha kwakhe uqobo. Uma uNkulunkulu athi uyokwenza into, uma eyenza lokho ngokuhunyushwa-ke, uNkulunkulu uhumusha izwi lakhe yena. Nawayelapho emlapho umhumushi wakhe yena. Haleluya! Uyanizolo namuhla naphakade wenze ukuhumusha kwakhe yena. Phakathi ikholeji noma befundisi, mina, wena noma nayimuphi omunye ukuba amhumushe, wakwethembisa bese-ke ejika bese ekwenza, lokho kuyacazulula, lokho kuyazihumusha. Kodwa nangowama omkhulu onamandla umnqobi wazo zonke izifo, konke ukugula, ukufa, ihogo, ithuna, obuyavuka futhi ababekade bekukholwa sonke isikhathi, futhi nangowama kodwa abakazanga ukukholwa. Naye ethathisela emumva kuye uqobo ngaso sonke isikhathi, wathi kubo, futhi ethathela noMose nabaprofethi, wabachazisela zonke izinto ezazilotwe ngayo uqobo, futhi noma kunjalo abakutholanga, kwakubukeka nje sengathi babengeke bakuthole nje, yilokho kuphela. Kuyafana manje, yini ndaba namhlanje? Isizathu sakhona, siphizi kakhulu sifunda izivumakholo zethu, siphizi kakhulu ngezinhlelo zethu zamahlelo, siphizi kakhulu ngamasapha ethu amasopho nokugembula ebandleni, siphizi kakhulu nenhlangano yosizo lwamanenekazi, siphizi kakhulu ngezinhlelo zethu zama-TV nawo wonke lona omunye umphetho, siphizi kakhulu ukuba sithola imibhalo ukuthola ukuthi ngabe iqinisile noma cha. Wehlela esitolo othenga udlele kuso, wathe uzi odela isitsha sesopho futhi belinolwembu kulo, buyosimangalela esitolo othenga udlele kuso, ubungeke ulifake kuwe ngalutho linolwembu kulo, ngoba wesaba ukuthi lungahle lubulale lo mzimba omncane. Kodwa wena uyososa noma yini yese ngalo mphefumulo, noma yini nje, noma yilobu uhlobo lwezibokholo, futhi ungasibubheka neze ubone ukuthi ngabe siyinto elungile noma cha. Kunendlela ebukeka sengathi yinhle kumuntu, hlolani imibhalo lowo mphefumulo uphakade niyazi. Ngakho ningakwenzi nje, bhekisisani ukuthi nifakani lapho niyabo lezi zivumokholo nazo zonke lezi zinto. Sinakho njengedlangala nje, ujoyine idlangala nje, nalokho kuyacazelula, futhi yileyo ndlela abantu abayicabangayo namhlanje. Yikelezi sizathu bengenasikhathi sokuba bafundisise, bedlinza, behlola izinto, futhi bezama ukuthola ukuthi ngabe ziqinisile noma cha. Malihunyuswe nguKristu uqobo lwakhe, futhi uma lifezeka akushoyo khona-ke lelo iqiniso. Bukani futhi nibone uma lingelalolusuku. Njengoba ngithathisele izolo ebusuku, uMose wayengenakuza nomlayezo kaNowa, kanjalo noJesu wayengenakuza nomlayezo kaMose, niyabo, wawunjalo, wawabelwe ihora ngalinye. Manje besingeke size nomlayezo kaLuther, kanjalo ngeke noweseli, kanjalo ngeke nomlayezo wamaPentecostal sithe ngu ngaphambili le kwalokho. Wena uthi oh, lokho into awu nagama kanjalo-ke ibandla likatolika ukuthi uLuther wakufakelela, waceba kanjalo noWesley ukuthi babe iluthela licabanga ukuthi uWesley wayekufakelela, kanjalo nabakaWesley ucabanga ukuthi iPentecoste yayekufakelela. Kodwa into yakho ukuthi bekane muve emibhalweni yakhamba wonke unyaka, futhi uma izinto azenzayo manje ingamkhombi izithembiso zikaNkulunkulu khona-ke ishiyeli kanjalo. Kodwa uma ethi iyakwenzeka futhi yenzeka, khona-ke khulwani ukuthi akusuye umuntu uNkulunkulu ekhuluma enza ukuhumusha kwakhe yena kwezwi lakhe. engaqondiyo neyenilibele enhliziyweni ukholwa yikho konke okushiwo ngabaprofethi ngokristu nokho abafundi bakhe abakwazanga ukukholwa izwi elilotshiwe ngoba babebhizi kakhulu ngokuthi awu babedabukile ngakho nokho bazisho ukuthi bayakholwa namhlanje ukuthi wavuka ngosuku lwesithathu sikhuluma ngakho siyakholwa ukuthi wavuka ngosuku lwesithathu futhi uphila kuze kube phakade futhi nje ake enze into ethize njengoba nje ethembisa ukwenza bukani ukuthi batheni awukuphakathi kokuthi isikhejane sabakhindeki abangcwele noma ngokufunda ingqondo noma ngolunye uhlobo lombhuli noma njengoba nje benza ngaleyo nkathi nyabo yilowo moya ofanayo manje khumbulani udevil uthatha umuntu wakhe kodwa hayi umoya wakhe umoya wawuphezu kwalawo madoda emuva lapho abafundisi bezenkolo Kumbulani akukho umuntu oyengakhomba ngomunwe okumelene nalabo bafarisi babefanele baphile ngokufanele babekhandwa ngamatshe uma babengenjalo babe kahle amadoda akahle abafundisi abafunde ngokuphakeme izifundiso ezinkulu noJesu wathi nizikhejane sezinyoka nezemisebenzi kayihlo Ngani kungani umuntu uNkulunkulu aze enze ukuhumusha kumuntu walolo hlobo na wayengake ayisho kanjani into njengayona ingayokuthi bala ukubona izwi elikhonjiweyo libonakaliswa manje namhlanje esifikile izikhathi eziningi sishilo iluthela lathi uma ukholwa inkosi uJesu Kristu unawo Ilokho kuphela. Ama Nazaretha ne Pilgrim Holiness nama Free Methodist athi khabo ufanele umemeze ukuze ubuthole. IPentecost ithi ufanele ukhulume ngezilimi ukuze uthole konke okwakho kuyiphutha. Ngizibonile izinyanga abathakathi zikhuluma ngezilimi nabathakathikazi. Ngiyababona begcuma futhi bememeza futhi ngibabonile abakaMohammed behambisa izincezu zezinkoni phansi kweminwe yabo futhi bamemeza kakhulu kunoma ngaye ngezwe amaPentecostal empilweni yami. Kodwa nokho ekholwa ukuthi kuqinisile. Ukukhuluma ngezilimi kulungile nokumemeza kulungile nokuthokoza kodwa lokho akusiwa nokho. Abafarisi abanye babo bathi awe isithelo sikamoya kunjalo abafarisi babe nesiningi isithelo sikamoya esekubizwa ngesithelo sikamoya kunoma babe ngakwenza ebesingake size sisenveze kubani ozosho ukuba bengizomfaka ecaleni manje ngisho njengomfo osemncane engena edolobheni lapha ngolunye usuku futhi uzibiza ngomprofethi na ake simfake ecaleni umzuzu nje futhi manje ngikhuluma kini bantu ngokumelana naye uNkulunkulu angithethelele ngokusho into enjengaleyo kodwa nje ukwenza iphuzu ngithi lo mfo osemncane ungapha phandle lapha uzibiza ngomprofethi ukhuphuka evela eGalile wenza inqwawe yokuphilisa nezinto kodwa lokho akusho lutho bukani phezulu lapha inechibi laseBethsaida abakhubazekile belele lapha ngenkathi leyo ngelosi yehla futhi izamazamisa amanzi noma ubani uyangena kungani uNkulunkulu afune enye into ethize ngaphandle kwalokho na niyabo bayehluleka ukuvuma izwi langalolu suku isithembiso sase silungele ukuba sigcwaliseke manje bathi sizomehlulela ngesithelo sikamoya manje bukani ubani ohama eceleni na Wakungubani ngenkathi uphandle uhamba wehle wenyuka njengensizwa wabeka sonke isikhathi sakhe kuba atadishe izwi likaJehova na umpriesti wakhe umdala mesabayo uNkulunkulu Kwakungubani ngenkathi ubaba nomama wayeselokwehlukanisa bagaxa wethu ngengalo yabo nenye komunye wase ebabuyisa ndawonye na umpriesti wakhe umdala mesabayo uNkulunkulu kunjalo Kwakungubani ngenkathi ukudla kukayihlo okusenhlamvu kwehluleka futhi wayengenamali wawungenalutho ozoludla kwakungubani owambhalela isheke futhi umnika imali noma kumsiza na lo mpriti omdala omesebayo uNkulunkulu Kwakungubani ohama ngakunyoko nobabayi wakho ngenkathi uzalo ngenkathi uqala ukufika ezweni na lo mpriti omdala omesebayo uNkulunkulu Kwakungubani owakukukula ngezingalo futhi wakusoka ngosuku lwesishiyagalombili futhi wakunikela ukuphila kuNkulunkulu na umphethi omdala omesabayo uNkulunkulu futhi manje ke bukani unosomabhizinisi lapha edolobheni lakithi uJehova udinga iwundlu labo somabhizinisi bangamadoda ahwebayo ayathengisa abantu bezimakethe ngakho abanakho ukufuya amawundlu ngakho umpristi wenza indlela ukuba bakwazi ukuhlanza umphefumulo wabo ngokwesi likaNkulunkulu futhi bakha izibiyelo ezincane phandle lapho emagcekeni futhi baletha indoda eyathengisa amawundlu phakathi lapha futhi bavumela lawa indoda efuna ukunikela ngomnikelo wesono ngenxa yomphefumulo wawo isidingakalo sikaJehova ngenkathi enyuka uyothenga leli wundlu manje ke wenzani nopho ngenkathi enyukela lapho na kwakhumbucela amatafula emali wayesebashaya ebakhipha lapho ezama ukudedisa indoda ekubeni ithole ukuba umphefumulo wayo ulungisane noNkulunkulu futhi wathini ngalowo mphristi wenu omdala omeseba uNkulunkulu na babezigejane zezinyoka futhi bengabakadevid ngikhuluma ngesithelo sikamoya na babenaye shaya kude le kodwa kuyini kufakaze mbonalayo bekholwa na lokho kuyokholwa kuphela izwi elikhonjiwe lehora yokutela njalo kungaleyo ndlela abantu balenza amathize thize kuzo zonke izinhlobo zamasiko nezinkolo namahlelo nezimfundo kanjalo njalo kodwa uNkulunkulu uyafika nezwi lakhe futhi uliqinisela ihora lobo kufakaze mbonalayo mbekeni bese niyibona wathi uma ngingenzi imisebenzi kababa wami ngingangikholwa hlulani imibhalo kuyo nithi nokuphila okuphakade iyafakaza ukuthi ngingubani uma ngingenzi lokho umbhalo othi ngiyakukwenza khona-ke ningangikholwa niyabo futhi noma kunjalo abakwazanga futhi emva kokuhamba naye futhi lapha ezikhomba yena uqobo emva kokuvuka futhi ekhombisa lokho ukuthi kwakunguye ngemibhalo noma kunjalo niyazi namhlanje emva kwalokho uJesu uvukile wafileyo futhi ubonakele kubantu ngezinsuku zokugcina ngenkathi bathi eminyakeni edlula ngenkathi iqembu lepentecostal kuqala liqala yayingekho into enjengaleyo ibandla elikhulu elikhula ngokushesha ukwedlula onke emhlabeni ipentecostal umlayezo asebebenawo manje iminyaka engama-5 bathi ngeke kwenziwa kodwa kwenziwa noma kanjani bathi yayingekho into yokuthiwa ngumoya ongcwele abantu baqhubeka bamemukela ngokufanayo nje uNkulunkulu wethembisa ukuthi uyathulula umoya wakhe nizokumisa kanjani kanti wethembisa ukuthi uyakwenza na bathi awukho muntu ozewukhwela kwandle bayukholwa uNkulunkulu angamvuseli u-Abrahama abantwana ulamatshe abazolikholwa izwi lakhe aqhubeka ngobaba ibandla elinamandla kunawo onke elikhona ezweni isunday visitor yethu ikatolika visitor yakukhipha yasho kumekudala ukuthi ibandla lepentekostali ibandla likhula ngokushesha kunawo onke azo zonke izinhlangano yathi ibandla lawo lizibonele ukuphenduka oba yisigidi ngonyaka odlule nepentecostal yayinesigidi izinkulungwane ezingamakhulu amahlanu ngonyaka odlule lokho akubali elami uRoberts naleyo eminye imihlangano kanjalo yabo yilabo nje abangeniswa njengobulunga abanye babo abazi lapho abaya khona kule mihlangano yabavangeli kodwa babhalisa abaphendukayo isigidi izinkulungwane ezingamakhulu amahlanu ngonyaka kufakazwa ibandla likatolika niyabo bathi kwakungeke kwenziwa futhi manje ama-presbyterian amamethodisti namabhaptisti afuna wona ama-pentecostal akubutheke ngokwenele ukungaliboni ihora anazi yini na ngalowo mlindo wesikhombisa ngenkathi izintombi ezilele zithi wozani sipheni amanye amaphutha enu futhi ngenkathi yena zathi sinanele thina nje futhi ngenkathi zisazama ukubathenga umyeni uyafika futhi zangena nakho lapho esikhona niyabo eningaqondiyo kube ngatho futhi enilibele enhliziyweni ukukholwa konke okushiwo ngumbhalo ngalolu suku ukukholwa ukuthi lo nyaka webandla yaselayodikeya ukuthi ubekwe ngaphandle kwebandla futhi ngoba sicebile kasiswele lutho awu singenye yezinhlangano ezicebe kunazo zonke emhlabeni umnyakazo wamapentecostal Oh hey, sasivame ukuba phansi endleleni engamula phakathi kwezakhiwo kodwa mfowethu iphandle emgwaqweni ongaphambili manje amasonto amahle okwedlula onke namakholeji amahle okwedlula onke futhi sakha elilodwa elamadola ayizigidi ezingamashumi amahlanu khona lapha manje niyabona zonke izinhlobo zezinto ezinkulu sicebile kodwa kungaleyo nkathi enikhohlwa ngayo izithembiso niqale kuya ngasesikweni futhi yilezo zizathu uma efika ukuzikhomba yena uqobo abantu undikindiki kakhulu ngokuphelele ngemfundo yabo nokwazi ukudabuka kwezinto nezinto baphendulele iminyalo kankulunkulu esikweni uyami ukhulume kubo futhi nje alihambi hlobo liyabuya manje uma lifika liphucuke ngokuphakeme ngempela uma umbhishobhi othize omkhulu noma omunye umuntu engenisa into efana naleyo awu bebeyoyemukela kodwa niyabo alifikanga neze ngaleyo ndlela uma inhlangano enye yonke ibingaba ngakulo bekungaba kuhle kodwa akazange akwenze lokho akazange akwenze ukuba wayeze noKhayafase noKhayafase wayethe manje ngingumesiya yimi engifanele ukufika manje niyabo bebeyothi oh fata omkhulu ocwebileyo ngumesiya kodwa niyabo lokho akukhombi umesiya amalungelo akhe ezenkolo lokho akumenzanga umesiya wayeyisibonakaliso ibhayibheli elathi siyomenza umesiya kuyilokho-ke futhi namhlanje hhayi amahlelo ethu hhayi izivumokholo zethu kodwa lokho isho kanje inkosi ayikho manje qaphelani kuyafana manje sizithola thina uqobo ngendlela efanayo isalokhu sikholwa izivumokholo ihlelo nemfundo yezwe kanjalo njalo ngani niyazi inqwaba yamabandla ethu aqala kwemukela umqondo ukuthi ngaphambi kokuba isithunywa senkolo siqhubekele ensimini futhi zizofanele zibe nokuhlolwa okuphathelene nengqondo yisazi sezifo zengqondo ukubona ukuthi ngabe ukusebenza kwengqondo i-IQ yazo iphakeme ngokwenele yini ukuba sibe yisithunywa senkolo manje lokho kuphambene nomphalo iphephe lasho ukuthi uPetro wayengazilulo futhi eyindoda engafundile wayengakwazi ngisho nokusayina igama lakhe uqobo kodwa wamthokozisa uNkulunkulu ukumnikeza izithululelo zokuba umbuso ngoba ubone uMesiya futhi wabazi ubufakazi bakhe obonakalayo wayesewela ezinyaweni zakhe wayesemvuma njengomesiya walikholwa yize futhi wena unguPetro ngithi kuwe wena unguPetro futhi phezu kwayedwala ngiyakulakha ibandla lami hhayi phezu kukaPetro hhayi phezu kukaJesu kodwa phezu kwesambulo sakhe sokomoya sokuthi wayengubani into efanayo wayenza ngo-Abela u-Abela ngokukholwa wanikela kuNkulunkulu ngomhlatshelo omuhle kunokakhayini ubabili abafana banikela ubabili abafana bakhuleka ubabili abafana bakha i-altari ubabili umfana bakhonza uNkulunkulu ofanayo niyabo omunye wemukelwa omunye wenqatshwa ngoba ngesambulo u-Abela wabona ukuthi kwakungesizo izithelo noma ama-aphula asikhipha ensimini yase-Edeni kwakuyigazi futhi wanikela ngegazi noNkulunkulu walemukela futhi bukani enhla kwamowabi inhlangano enkulu uNkulunkulu ofanayo nakho kufika uBhalame umbhishobhi phandle wakha ama-altari ayisikhombisa njengoba nje u-Israyeli wayenawo ezansi lapho babeka imihlatshelo ehlanzekile eyisikhombisa izinkabi nezinqama ezisikhombisa kukhuluma ngokufika kwaKristu ngokuqavile babeqinisile bobabili kodwa bukani phansi lapha kulesi sikhejane esincane samambuka siyahamba sintanta singeke sedlule ngisho nasenkundleni kumele uswalo wesaba ukuthi azoba nolunye uhlobo lwemvuselelo enhla lapho ngakho bangeke babe babadedele bedlule endleleni yabo bayezweni elithenisiwe futhi wayengavumeli ngisho nomfowabo u-Israyeli edlule kunjalo uBhalami ehluleka ukubona kwakuyilalithwala ishayiwe naleyo nyoka yethusi ukumemeza kwenkosi ekambe ehluleka ukubona leyo nkomba kankulunkulu phakathi kwabo bobabili babenabaprofethi uBhalami etha lapho nomose ezansi lapha kodwa umose wakhonzwa nezwi yilowo mehluko ubabili abashumayeli abakhulu kodwa le ndoda yakhonjwa nezwi enkulu yesizwe njengoba lezo zasinjalo kodwa yakhonjwa nezwi futhi ngene ubufakazi obubonakalayo balo amen lelo yiqembu labantu abakholwa ngempela uKristu wenathi uKristu ekithi kusesikhashana into ningaphelekisangibona nokho niyongibona nina ngokuba ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe Kaphelani manje khumbulani ngokushesha behluleka ukulibona khabo abakuqondanga ukuthi kwakufanele kube yinjani nezwi elithendisiwe lalingelonyaka wabo. Waye leso sithembiso sigcwalisekile futhi nokho bayehluleka ukusibona. Isibonakaliso esiqinisekile somprofethi weqiniso Kaphelani akwenzile. Futhi ba manje Kaphelani bahamba ngokushesha wathi wena wesihambi futhi ungazi ukuthi uJesu waseNazaretha umprofethi sibili onamandla phambi kaNkulunkulu nabantu na siyakhola futhi siyazi ukuthi bengumprofethi. Mpeziseni wathi bangamkhomba nje waqhubeka nokubuza ini lezi zinto ezenzeka na ini kwenzekeni na. Wathi uJesu waseNazaretha umprofethi onamandla phambi kaNkulunkulu nomuntu futhi bezikholwa ukuthi nguye obezoletha ukukhululwa ku-Israyeli. Futhi kwathi nje bangamvuma njengomprofethi bhekisisani masinya waya ezwini isibonakaliso sangempela somprofethi weqiniso. Umprofethi wangempela uya ezweni njalo ngoba izwi lenkosi liza kumprofethi niyabo futhi uya futhi phesisani ukuthi wenzeni bamtshela ukuthi babemkholwa ukuthi ungumprofethi. Manje kufanele ukuba umprofethi ukuzikhomba yena uqobo nezwi amen ngoba izwi njalo liza kumprofethi. Uthola Davis umdala uhlezi lapha bukani ukuthi angazi noma ngabe ukhona noma akekho. Ngicabanga ukuthi usezantsi lapha eFlorida ndawo bangitshelile. Uthola Davis uma ukhona nguye owangijoba ebandleni leMissionary Baptist. Sasivame ukuphikisana ngombhalo futhi washo ukuthi uJohane ubaphathizi wabaphathiza uJesu kuqala noma uJesu wabaphathiza uJohane kuqala ngoba uJohane wayengakaze abhaphathizwe futhi wayeshumayela umbhaphathizi futhi akukho muntu omunye okufanele ukumbhaphathiza. Ngakho uJesu wabhaphathiza uJohane wathi awu wamvumela. Awu angikutholanga kuqondile lokho engqondweni yami ukuthi wakwenza kanjani. Angikwazanga ukubona umbhalo olilusu ngenkathi sisodwa nengelosi yenkosi iyayikhona yakwembula kimi. Niyabo manje bukani uJesu wayeyezi uJohane wayengumprofethi. Kunababili babakhulu kunabo bonke emhlabeni uNkulunkulu nomprofethi wakhe. Yesu lalinguNkulunkulu futhi njalo ulifanele izwi ukuza kumprofethi noJohane wayengumprofethi. Futhi nakho kufika izwi liphumela ngo emanzini kumprofethi. Izwi liza kumprofethi emanzini. Amen. Izizwe ngigcwala ukholo. Izwi ngobaba liza kumprofethi. Futhi nangu wayekhona izwi esimweni esiphilayo. Futhi nangu umprofethi wayekhona emanzini nezwi liza kumprofethi. Sengiyawabona amehlo abo lapho ehlangana uJohane wabheka phezulu wabona amazulu evulekile lelo juba lehla njengamaphiko anomlilo lehlela phezu kwalo iphembu livela kulo lithi lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ukuhlala kuyo. Ngenkathi uJohane ebheka wabona lokho kukhanya phezu kwayo noma ngabe kwakuyini kuqala ngenkathi eya osebeni wathi bheka iwondlu likaNkulunkulu elisusa isono sezwe. Wayeshisakale ngokuphelele inkolelo yangempela wathi ukhona umiphathi wenu ozithathelo zakhe ngingafanele ukuzithwala uza kubhaphathiza ngomoya ongcwele nomlilo. Wayazi ukuthi wayefanele afike ngezintuku zakhe ngoba wayengumanduleli wakhe. Wathi ukhona phakathi wenu manje eningamazi kodwa ngizakumazi olunye lwezi zintuku uma ngiboyo leso sibonakaliso simkhomba. Manje-ke uJesu waphuma ngolunye usuku wathi nanto iwondlu likaNkulunkulu elisusa isono sezwe. UJesu wahamba izwi waphumela kumprofethi ngo emanzini uJohane wambheka ngokuzithoba wathi yimina ngiswele ukubhaphathizwa nguwe kungani uza kimi na. Bhekisisani lokhu manje izwi nomprofethi ndawonye niyabo. Umprofethi uyofanele alazi izwi ngoba izwi libonakaliswa kumprofethi. Manje nakho ukuprofetha kwagcwaliseka wayezokwethula uMesiya futhi nangu umprofethi nezwi bendawonye. Wayesethi yimi engiswele ukubhaphathizwa nguwe futhi kungani uza kimi na. uJesu wambheka ebusweni ngo wayesethi vuma kalokho ngokuba kusifanele kufanele kusifanele ugcwaliswa kulunga konke. Futhi ngenkathi embhaphathiza bukani kwakuyini na uJesu wathi njengomprofethi wena uyazi ukuthi ngumhlatshelo nomhlatshelo uzofanele ugezwe ngaphambi kokuba wethulwe. Amen, amen. Ngakho izwi liza kumprofethi njalo kuyikho futhi wamvumela wathi lokho kunjalo impela. Usifanele ukuthi sigcwalise kulunga konke ngumhlatshelo ngifanele ngigezwe kunjalo uswele kubabatizwa. Amen. Kepha vuma ngalokho ngokuba kufanele wena nami ukuthi sigcwalise kulunga konke. Haleluya. Besilisa ngesifazane kusifanele impela njengabantu bePentecostal nomlayezo kaNkulunkulu ukuthi sigcwalise ukulunga konke nokukholwa nguye. Kusifanele ukuthi sigcwalise ukulunga konke. Kaphelani ngenkathi umprofethi wayeseyangqo ezweni ngenkathi bethi uJesu waseNazaretha obe ngumprofethi onamandla ngesenzo phambi kaNkulunkulu nabantu. Khona-ke uma wayengumprofethi ekhonjiwe, khona-ke wabuyela emuva ngqo wayesethatha wona impela amazwi ayesho ukuthi wayenguye. Ingakugeji lokhu. Wathatha lawo ayembiza ngokuthi uyikho, wathatha izwi elilotshiwe wayesezihamba yena ubaba yilokho. Futhi noma kunjalo abakutholanga abaqondanga, nokho bambiza ngumprofethi. Futhi nangu wayelapha umprofethi wayesengo ezwini, wayesethatha izwi, wayesekhamba inkonzo yakhe uqobo. Base bethi leyo yintshumayelo enhle, kulungile, izinhliziyo zethu ezivuthwa phakathi kwethu. Kwakuyilokho-ke, kodwa kwakuyilokho-ke. Angazi noma besingayenza yini leyo nto efanayo na. Kulotshiwe ukuthi siyoyenza, kunjalo ngakho siyoyenza. Kaphelani, oh, isibonakaliso esinjepho ngomprofethi weqiniso, njalo siqonda ngqo ezweni, nakuba babengenakusiqonda, waye ukufundisa kwakhe kwakukukhulu kakhulu. Futhi hey, oh hey, siyaphi leso sikhathi na? Cishe imizuzu isishiyagalombili isikhathi sokuphuma. Kaphelani, angiqondi ukuthi uyaphi masinya kangaka leyo mizuzu engamashumi amane nanhlanu. Kaphelani, bukani lapha, nakuba babengenakuqonda, nakuba ungahle ungakwazi, kodwa siza wenze abakwenzayo bameme ukuba angene. Bathi ngena, imini siyadlula, ngena. Yilokho-ke, yilokho-ke, kungaleyo nkathi-ke nangaleyo nkathi kuphela engazenza yena uqobo aziwe uma ummeme ukuba angene. Wena uthi angikuqondi, ngikuzwile kuchazwa ngezwi ukuthi lezi zinto zifanele ukwenzeka ngalolu suku, kodwa ngeke ngakuqonda. Kodwa nokho mmeme uthi ngena Nkosi Jesu. Awukwenzi ngani lokho khona manje? Uyabo, ngena kanjani? Qaphelani manje, emva kokuba sebeshilo ushaya sengathi wadlwela phambili futhi abashiye, angahle enze ngaleyo ndlela kuwe, kodwa angeke uma uzommema. Wathi wahamba waqhubeka sengathi wayezoqhubekela phambili. Base bethi kulobusuku imini siyadlula, manje woza futhi uhlale nathi. Ngakho wayesejika wathi kulungile, ngizongena. Ngakho wangena ngaphakathi. Manje leyo into enkulu, nakuba ubungaliqondi izwi, wena lijule kakhulu kakhulu, noma enye into ethize awuliqondi, nonke nigcwele izivumokholo ezehlukene. Nalona washo lokho nalokhu nalokho nomqondo wakho oswele, ngakho awazi ukuthi uzocabangani. Ngizokutshela ukuthi yenzani. Yenza nje njengoba benza thana. Ngena Nkosi, futhi uhlale nami nje kulo busuku. Uzokwenza na? Ngena nje bese uhlala nami manje. Futhi uma engena ngaphakathi bavala umnyango, qaphelani ukuthi wakwenza kanjani manje. Qaphelani ukuthi wazazisa kanjani kubo emva kokuba izwi lishinyeliwe lingakwenzanga izwi elishinyeliwe nezwi elikhonjiwe. Futhi wayemusho ukuthi ungumprofethi, futhi babezisho ukuthi bangabafundi bakhe. Futhi wakhuluma kubo usuku lonke gulukunqu. Futhi noma kunjalo abakutholanga ngezwi elishinyayeliwe, qhawe umnumzane, abakutholanga. Kodwa banele baba ngaphakathi, banele bangena ngaphakathi, wavula amehlo abo ekutheni wayengubani wavula amehlo abo wakwenza kanjani na ngokwenza into ethize njengoba enza nje ngaphambi kokubethelwa kwakhe wavula amehlo abo futhi bambona enza into ethize ababembone eyenza futhi nguye nguye kuphela oyenzayo wehlukile kubo bonke abanye abantu uke waze wambona lapho lapho akukho muntu ongenza akwenzayo nyabo futhi abakwenzi ngendlela akwenza ngayo futhi ubethela njalo ekwenza ngayo ndlela futhi akaguquki neze namahebheri eshumnantathe leshiyagalombi laqinisile nguyena izolo namuhle naphakade wanele waba ngaphakathi wanele wangena ngaphakathi kubo wayesezikhomba-ke ngokwenza into njengoba ubehlela njalo ekwenza ufana njengoba enzela lowo wesifazane emthonjeni kaphelani nango enyuka engozidlayo impela owesifazane omdadlana onegama elibi mhlampe intombazanyana ndini yayikhishelwe emgwaqeni ukuba iphile noma ikanjani kodwa khona lapho enhliziyweni yayo yayinembewu emiselwe ngaphambili ilele lapho nawe waphrithi nayo yonke into laphaya babenemfundo umqondo kwasekuqaleni nje washo njalo kodwa lona wesifazane omncane impilo yakhe yayoniwe yonke khona phansi lapha kwakungukukhanya okuncinyana kodwa phansi le phakathi lapho kwakuyimbewu ilindile nabo futhi ngokuqinisekile impela nje njengoba ukukhanya kungashaya imbewu emilayo izophila ngakho nangu eza enyuka mhlawumbe wayeleyithi emsebenzini wakhe wayengena kwenyuka nabo bonke abanye besifazane empeleni yena mhlawumbe nenekazi lincane elihle ithole ibhodlela amanzi alo ehlombelalo futhi lenyukela lapho lase liqala ukulehlisela emthonjeni lezwa lendoda yithi ngiphuzise yaya ukuyokhuluma nalo wayesethi hamba ulande indoda yakho ize lapha manje niyabo phansi lazi ukuthi leso kwakuyisibonakaliso sikamesiya lathi kuye anginandoda wathi kunjalo kunayesihlanu onayo manje ayisiyo indoda yakho lathi nkosi ngiyabona ngumprofethi wena kade singenamprofethi amakhulu eminyaka ngiyabona ukuthi ngumprofethi wena manje siyazi ukuthi sibheke uKristu uMesiya ogcotshiweyo futhi uma efika yilokho impela nje azoba yikho manje bukani wathi nginguye okhuluma nawe laso laqonda emzini lalingenalungelo lokwenza lokho ngokwemithetho yabo owesifazane walolo hlobo owesilisa wayengamlaleli kodwa uzama ukumisa njengendlu isha ngosuku olunomoya nange hamba wathi wozani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzileyo lona kungebe suye yini uMesiya na manje khumbulani uJesu akazange akuphinde akazange akwenze kanye phakathi lapho kodwa bathi wonke umuzi wamkholwa ngenxa yobufakazi boyesifazane kucabangeni ohe lapho esazi isithembiso lokho uMesiya ayezoba yikho futhi lapho esebone leso sithembiso sigcwaliseka savula amehlo ayo niyabo ayekade evalwe yisono kodwa lapho leso sithembiso wathi lokho yi uMesiya uyokwenza lokho uma efika wathi nginguye amehlo akhe avuleka nokuphila okuphakade ngoba amehlo akhe lavuleka amehlo kaPhethro lavuleka akaNathanayeli sikhulume ngakho izolo ebusuku senzeni emehlweni ethu lezi zinsuku na isithembiso esigcwalisekile ngabe siwavulile amehlo abo na sibonile kuJohane ongcwele eseshumi nane eleshumi nambili amaHebheru shumi nantathu elesishiyagalombili uJohane ongcwele eseshumi nane elesishiyagalombili futhi sibone uLuka weshumi nesikhombisa elamashumi abili nesikhombisa kuya kwelamashumi abili nesishiyagalombili nayo yonke le mibhalo othenjisiwe uMalaki wesine yonke igcwaliseka lapho phambi kwethu ngo senzeni emehlweni ethu na uma singavuli sizowaphuphuthekisa phakade sivula amanye siphuphuthekise amanye nabo siyawavula kulabo okulezi zinsuku uzokugcina athi bese kukwenza yilokhu akusho uyokwenza abuyisele kukholwa emuva obantu bePentecostal bantu abazisho ukuthi banomoya ongcwele kaNkulunkulu kwangathi uNkulunkulu wasezulwini ngavula vula amehlo enu nisuke esikweni niye kuNkulunkulu ophilayo ngesithembiso seBhayibheli esizisho ukuthi siyalikholwa athi wayezokwenza inzalo yobukhosi kaAbrahama ebizelwe ngaphandle ngosuku lokugcina noJehova wayezokwehlela phakathi kwenyama yabantu bakhe futhi enze khona impela njengoba enza ngezinsuku zaseSodoma nezizwele izindaba kulo busuku ukuthi kanjani ukuthi kuseleso lesi sifundazwe ngiyakhohlwa ukuthi bangamakhulu amangaki othisha besikole okwafakaziswa ukuthi bangongqingili ezindabeni zelo busuku okubole kwazi kwayofika emnyumbweni yonke into uhulumeni bayasho nezikolo zikahulumeni kunamaphesente acishe abe ngamashumi amane abo okufakazelekile bangongqingili i-ofisi lami linqwabelwe ngezincwadi amaletha umama ekhala ukuthi umfana wabo uhlala nabafana futhi niyabo usuku nje esiphila kulo yonke into izinto ziyehlukana uyisele uyaphaphama usezweni lakhe lendabuko umvini usukuqakaza imiqumbe yawo Oh ibandla lilele elawuthikeya futhi Jesu ezama ukuthola ubambiswano oluthize abakwazi ngisho nokulwenza nokona zonke izinto umbhalo ozishoyo ibandla lisuka lithathe isithungwana ngo empedeni wokwezwe Oh bandla uma ningenakuliqonda izivulani inhliziyo yenu nje futhi nibone ukuthi ngabe akazikhombi yini yena uqobo njengoba enza ngale nkathi nguyena izolo namuhla naphakade asikhothamisa amakhanda ethu umzuzwana Baba wasezulwini ngezinye izikhathi mhlawumbe angiqonde khona ukuba budedengu ngabantu angiqonde khona ukuba nesihluku kodwa Nkosi kuyisisho sombazi ungalenza kanjani iplangwe libambelele ungasigobisanga esiphikili sesiphumele ngale na ngakho ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi bazoqonda ukuthi nje kungothando lobuKristu esizama ukubethelela lokho Kungahle kube ngokuvakashelwa kwabanye abantu lapha okugcina ukuthi bayoke bavunyelwe kungahle kube ngokugcina ukuthi siyoke sihlangane ndawonye elidolobha lingahle lingaphinde libe nenye imvuselelo enjengayo nokho ngesinye isikhathi bayobe bekhubeka benimvuselelo basho njalo nebandla selivele lihambile usuvele unamekwe ngophawu umnyango uNowa wayesemkhunjini ngenkathi umnyango uvaleka emva kwakhe izinsuku eziyisikhombisa ngaphambi kokuba imvula ize ifike ukuthi akukho umuntu owayengangena emkhunjini izwe laqhubeka ngokufanayo nje futhi ngolunye usuku kungahle kube yinto efanayo bangahle baphaphame kulokho uJesu akusho ngenkathi abafundi bethi basholoni ababhali ukuthi uElias umele ukufika kuqala uJesu wathi usevele ufikele futhi anikwazanga kanjalo kunganjalo ukufika futhi kuhlwithe ngolunye lwezinsuku bayongena ekuhluphekeni bayothi ngangicabanga ukuthi umlobokazi wayehamba ibandla lingena ekuhluphekeni impela ibandla lingena ekuhluphekeni kodwa hayi umlobokazi kungani lokhu kufanele kube ngokuqala na bese kuthi ke izwi lingahle libe ngokuthi selivele ihambile anikwazanga bayobe beqhubeka benebandla ngokufanayo nje uNkulunkulu makuthi abantu kulobusuku nakuba bengayiqondi imibhalo ungahle ube yipita badala kubo kodwa nje ngamunye makathi manje keNkosi Jesu wena okhona ngena futhi uhlale nami nginokudinga ngiyafunda eBhayibhelini lapho owesifazane wathetha ingubo yakho futhi wena wajika waphenduka wase umtshele ukuthi inkathazo yakhe yayini futhi wathi kukholwa kwakhe kwakumsindisile futhi ngiyafunda eBhayibhelini kangaka ukuthi wena manje ungumphristi omkhulu onokuzilala nobuthakathaka bethu futhi wena unguyena izolo namuhla naphakade manje ngena enhlizweni yami Nkosi futhi ngomukele kimi nakuba ngihambile futhi ngakuthanda kodwa ngempela angikaze ngibone kwenziwa ngakho ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzongenzela khona kulobusuku baphe khona abantu baba futhi kwangathi amehlo ethu angavuleka ebandleni lonke futhi sizombona lowo othandekayo iNkosi Jesu omnandi ovulekileyo onguyena izolo namuhla naphakade siphe khona kwangathi amehlo ethu angavuleka ngenxa yombuso kaNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu amen manje ukuze nginikhiphe ngesikhathi nawe ngaba nesikhathi sokubiza umuntu omkhuleko phezulu lapha nakuba bengahle babe namakhadi omkhuleko anidingi ukuba nibe phezulu lapha uNkulunkulu mkhulu nje impela khona lapha njengoba enjalo ndawo zonke ungo niyacabanga sezindaweni zonke na impela unguye ungosezindaweni zonke ngoba ungowazi konke manje uyabu uyavuthi ngoba yena ngokuba ngowazi konke wazi izinto zonke ngakho ke usezindaweni zonke ngokuba ngowazi konke njengegama nje ukumisela ngaphambili igama elibi ngilisebenzisile emizuzwini embalwa edlule ngase ngizibamba mina uqobo lwami ngoba ngizwe umoya uhlehla abantu abaningi abakholelwa ekumiselweni ngaphambili ukumiselwa ngaphambili igama elibi ngempela ungukwazi phambili uNkulunkulu uyazi ngaphambili ukuthi ubani oyoba khona nokuthi ubani ongaye kuba khona ngakho ke angamisela ngaphambili ngokwazi phambili kwakhe ingaleso sizathu azi ukuthi ubani oyoba khona nokuthi ubani ongaye kuba khona yabo aka yena akathandi ukuba kubhubhe namunye kodwa uyazi ukuthi ubani oyobhubha uma wayengazi khona ke wayengesiwe uNkulunkulu kuzofanele abe ngonamandla onke ngokufanayo njengoba engosezindaweni zonke yabo owazi konke osezindaweni zonke onamandla onke onganasiphelo ungongena siphelo uma engenjalo akasuye uNkulunkulu ngakho wazi izinto zonke ngakho ke angasho ukuphela kusukela ekuqaleni ngoba uyizwe manje ngisihambe uqobo angiboni umuntu lapha engimaziyo ngaphandle uma kuyilo mfana okukhona lapha uma ngimazi lo mfana wawungavamisile ukuba nentshebe enkulu noma enye into ethize owawuba nayo kudala na ngithi ukukutshela ngayo ngenkathi ngicabanga ukuthi ngubani lowo abafo behlezi ngaphambili lapha ngaphandle kwalokho angiboni umuntu engimaziyo angiboni namunye khona lapho kwenzekile nje ngabuka umfana ehlezi lapho ekhala ezinyembezi imizuzu embalwa edlule esula amehlo akhe ngacabanga lowo ubukeka efana nalowo mfana osemusha ofanayo engaba nengcinkiswano naye ngesinye isikhathi futhi angazi ngisho nokuthi uvelaphi ngimbone ngobuso bakhe nje angina nyabo kodwa yilo muntu kuphela engimaziyo phakathi lapha manje kulungile manje ungayivula nje inhliziyo yakho kanje na nibangaki othi uNkulunkulu naphakamise isandla sakho uthi ngingodingayo ngisekudingeni angikwazi nje ukuthi ungubani phakamise isandla sakho nje futhi ngibonile manje kwangathi uNkulunkulu wasezulwini owavusa indodana yakhe uJesu Kristu onguyena ngezwi lakhe lotshiwe ngesiphiwo sobuNkulunkulu ukukhomba ubukhona bakhe phambi kwalabo bantu ngenkazimulo yabo kwangathi angathumela umoya ongcwele phezu kwami njenge ngalesi siphiwo ngizithethela mina uqobo ukuba ngibe ukukhomba uJesu Kristu enyameni yomuntu njengoba uNkulunkulu wakhonjwa enyameni yomuntu ngezinsuku zeSodoma agcwalise imisebenzi yakhe kwangathi angakupha egameni likaJesu Kristu manje ngokuzithoba kokuhlonipha wonke umuntu manje qala ukukhuleka nje enhlizweni yakho Nkosi Jesu ngizovula inhliziyo yami futhi ungene futhi mangivalele ngqi konke kungakholwa kwami ngaphandle bese ke ukwazisa kimi izinto owazenza phambi kokubethelwa kwakho khona ke ngizokwazi ukuthi uvukile kwabafileyo manje kungeke kwani bamba nonke kunjalo impela kodwa abanye benu akungabazeki ukuthi kuzobamba futhi uma kubambe oyedwa njengalowo wesifazane nje phande lapho sonke abantu esigari abadingekanga ukuba kwenziwe kubo bawukholo futhi uma noma ubani wesifazane oyedwa nje wesilisa oyedwa umfana oyedwa umntwana oyedwa noma ngabe ngubani uzokhonjwa ngaleyo ndlela. Uma lawo bantu emumva lapho abangakaze bambone futhi besifundiswa kukho impela sifanele sikhole. Ngabe kunjalo bazalwane na, ngabe lokho kuzwakala kunomqondo kini nonke na impela. Ngulukhuni uma uShumayela kanjalo bese ke kufika yabo yiziphiwo ezimbili ezihlukene. Esisodwa ngokukhuluma esinye ngesokubona. Manje ukholwa nje ngayo yonke inhliziyo yakho, ungangabazi, ungangabazi, yiba nokukholwa nje kuNkulunkulu. Asiqale kubuka ngakulolu hlangothi ngapha ndawo ndawo, umuntu akabuke nje, nizofanele nime nizungeze lapho zonke izinhlobo zenkolelo. Ningaqilizeli kukho, niyabo, uxhumela phezu kwakho kunjalo, kunjengengxenye yakho. Yabo, ziphumuze nje, bese uthi awu, impela lelo, yezwi ngiyalikholo. Lo omncane umfo omdala phezulu lapho akangazi, kodwa ngiyamazi uJesu ukhulume iqiniso ngezi, futhi ngiyalikholwa kwenze kanjalo nje. Uthi ngiyagula futhi ngiyadinga futhi nginesidingo, angikwazi ukuphilisa futhi lokhu akuphilisi, kodwa kuphela kuyakhomba. Akumangalisi nini abantu ningaba nokusolasola kuphela nikuphela nibona nje ukuthinta okukodwa kwakho lapha, kusho okuzokwenzeka nokuthi kuzoba ngubani, ukuthi kukuphi na konke ngakho. Futhi akukaze nakanye, akukaze nakanye kwehluleke emashumini ezinkulungwane zezikhathi umhlaba jikelele. Bangaki okulandelile futhi owaziyo ukuthi kuyiqiniso, phakamisa isandla sakho. Niyabo, awu hey, niyabo, akukaze khona kungebe lutho olunye ngaphandle kwaNkulunkulu, futhi ushaye emhlolweni kanjalo. Niyabo, ngoba isithembiso sakhe kungeke neze kwehluleka. Manje lokho akuniphilisi, ngoba usevele kwenzile lokho, ukhomba nje ukuthi ulapha ukugcina leso sithembiso. Manje uma esigcinile leso sithembiso, ugcina isithembiso sokuphilisa kunjalo bafowethu na? Ugcina isithembiso sakhe sokuphilisa uma egcina leso sithembiso kwisibonakaliso esiqinise kakhulu. Ngokuba ke omunye ubelapha esihlalweni esinamasondo, ngase ngibaqukula, bekungaba ngolukhulu udaba oluphathelene nesayense yokusebenza kwengqondo, noma into ethize encane ebingenza lowo muntu ahambe, kodwa kungeke kwehlulela imicabango esenhlizweni. Yabo, ileyo nto iqinisekile. Ukwazi ukuthi wenzeni, ungubani, nakho konke ngawe, lokho kuthatha uNkulunkulu yedwa ukuba kube ngokuphelela ngaso sonke isikhathi. Lapha ngifisa sengathi bengingakuchaza lokhu, asikho isidingo mina ngizama ukukuchaza, ungeke wakwenza. Kodwa manje ukuba bengingasho lelizwi, into ethize ngaphakathi kimi eguquke yaya kwelinye izinga lendawo. Niyabonga, ngibuka ngqoli unsika yomlilo elandela u-Israyeli ehlane. Bangako ke wabona isithombe sayo na? Asibone isandla sakho impela. Ngibuka ngqo khona lapha, ngibuka ngqo impofu ithi ayibukeke ihlaza tshani ngokuphuzi iphenduphenduka. Ngibona isifazane nyuka uhlezi khona lapha, ya engibuka ngqo futhi uhlezi ngqo phansi lapha, engibuka ngqo futhi uyagula, ukhulekela isifo anaso, isifo segazi, isifo sikashukela kunjalo. Lo yini nobabili, nani bafana ababili abancane nihlezi lapho ningibuka ninesifo sikashukela? Niyabo, manje yini leyo na? Benicabanga ngakho ubunge njalo, yini uzama ukuvula inhliziyo yakho na? Ngikubonile ungena nje ngqo, kwenze nje ngayo impela indlela enze ngayo ngaphambi kokubethelwa kwakhe. Manje awungazi, uyangazi na? Namunye wenu ungaziyo. Uma lokho kunjalo, phakamisani izandla zenu uma ningangazi. Kulungile, kulungile, aningazi. Manje ke kudingeke kube nguye, ngoba anginazi, kudingeke kube nguye. Uma nje nizokukholwa ngayo yonke inhliziyo yenu, uNkulunkulu uzokwenza kubonakalise, nizofanele nikukholwe nokho. Lapha kunendoda enyenyezile, yasho into ethize komunye umuntu, ihlezi khona lapha ingibuka, ithe ukuzimuka, igqoke isheti elimhlophe. Sizihambi omunye komunye mnumzane kunjalo na ihlezi ngakuwe ngo ngabe ngiyakwazi wena na. Khabo kusemva kwakho mnumzane, khabo emva kwakho indoda enesheti elimhlophe, bamba indawo yakho nje wena uyakholwa indoda enesheti elimhlophe. Uma uNkulunkulu nguwe lowo, yebo ibiqalaza. Uma uNkulunkulu ezongitshela ukuthi yini inkathazo yakho uzokholwa ukuthi uzoyiphilisa na. Unenkathazo yenhliziyo, uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho, kulungile, uyakwemukela ukuphiliswa kwakho na. Manje kunendoda khona lapha iphakamise isandla sayo ndawo ndawo ngaphakathi lapha kukule encane, wena uyangikholwa ukuthi ngiyinceka kaNkulunkulu umprofeti wakhe na, uyakholwa? Uphethwe futhi inkathazo yenhliziyo, unesifo samathambo, futhi lowo ngumkakho ohlezi eceleni kwakho, futhi uphethwe isifo samathambo, kanti futhi unamalumbo enzululwane. Uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho kunjalo. Uyakholwa ukuthi ngingakutshela ukuthi ungubani na, mnumzane nonkosikazi Jones? Ningakholwa, kholwani manje futhi niphilise. Kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho, ngizihambi kuwe. Yiba nokukholwa kuNkulunkulu, ungangabazi, kholwa. Nakho kuhlezi indoda ethi ukuba nekhanda eselimpunga, ihlezi khona lapha ekugcineni, ikama izinwele zayo ngale emaceleni. Nakho lokho kukhanya kumi ngakuwe mnumzane. Uyangikholwa ukuthi ngumprofethi kaNkulunkulu inceku yakhe na? Uyakholwa ukuthi umkhuhlane wekhanda nomphimbo uzosuka kuwe futhi uzoba kahle na? Uyakholwa? Phakamisa isandla sakho manje, ngizihambi uqobo yilokho okukhulekelayo. Indoda elandelayo iphakamise isandla sayo, futhi ngoba ikholiwe, awu ini ayinawo umkhuhlane wekhanda nomphimbo, kodwa inesifo samathambo. Kunjalo ivayizelisa isandla sakho mnumzane, kunjalo. Manje uyakholwa na uNkulunkulu uzoyipha lowo musa ukuba nokukholwa? Elinenekazi elincane lihlezi khona lapha ekugcineni, uyakholwa nenekazi? Uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na? Uyakholwa ukuthi leyo nkathazo yesisu izokuyeka na? Uyakholwa? Unomthwalo enhliziyweni yakho awunawo na? Lowo ungowendodakazi yakho ayikho lapha. Uyakholwa ukuthi ngiyakutshela ukuthi yakhephi na? Yakhe California, inethuzi elimnyama phezu kwayo, izofa uma ingekho into eyenziwayo ngakho, ngoba isibekelwe ngumdlavuza. Uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho. Uyakholwa ukuthi ngingakutshela ukuthi ungubani wena ngosizo lukaNkulunkulu na? Uthi Yesu watshela uSimoni ukuthi wayengubani, kunjalo na? Nkosikazi Ackerman, kunjalo, phakamisa isandla sakho. Kulungile. Ninikazi lincane eliyisithunywa senkolo elihlezi lapho eceleni kwakho, lithe ukukhathazeka ngezinye izinto nalo kunjalo, likhulekela umngani, kwehle njalo, wena uqobo kunjalo na, futhi uyisithunywa senkolo. Kholwa ngawo yonke inhliziyo yakho, angikwazi, angikaze ngikubone, kodwa lelo iqiniso. Ninikazi elihlezi emva kwakho, izinwele zimpunga, linenkathazo yesisu, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa kulokho na? Unalokho futhi? Niyakholwa ngayo yonke inhliziyo yenu na? Niyabo kuyini na? Ngokukhonjiwe manje izwi lasho njalo manje, nangu uza ezinhliziyweni zenu futhi ezembula yena uqobo, njengoba nje enza. Akusikho yini lokho impela akwenzile ngaphambi kokubethelwa kwakhe na? Phakamisa isandla sakho manje-ke, uvukile kwabafileyo, niyakukholwa na? Futhi manje uma nisebukholeni bakhe nobobuNkulunkulu, ngabe amehlo enu ayavuleka manje ukuba livume ukuthi yena impela uNkulunkulu elizoma phambi kwakhe ngosuku lowahlulelwa ukhona lapha phakathi kwenu manje na? Futhi wazi yonke into enizocabanga ngayo? Ungalikhothamisa ikhanda lakho manje na? Ngabe nicabanga ngayo na? Ungathanda ukuba yena abe ngumsindisi wakho na? Uma unjalo, ungalisukumela izwi lomkhuleko na? Wena umfuna abe ngumsindisi wakho, sisukumela izwi lomkhuleko nje. uNkulunkulu akubusise mnumzane, uNkulunkulu akubusise nenekazi, uNkulunkulu akubusise nenekazi, uNkulunkulu akubusise. Bukani nje manje, siyasukuma nje umzizwana nje ukuze nginikhulekele. Sukumani, ngifuna ukumemukela njengomsindisi wami ebukhoneni bobuNkulunkulu bobuyena bakhe. Manje ngifuna ukumemukela njengomsindisi wami. Bangaba khona abanye futhi na? Ngikholwa ukuthi ukhona. Ngakho uma nje uzoma ngezinyawo zakho uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise kwenzeni manje niyabo ningalindi kuze kube kusasa kusasa kungahle kube sekulethi kakhulu namhlanje ungumsindisi wakho kusasa angahle abe ngumahluleli wakho yabo ngakho manje uma ekhuluma enhlizweni yakho ngokufanayo njengoba nje wena uvule inhliziyo yakho uNkulunkulu akubusise wena kunjalo yibani nilokho nimile nje Uma ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho uzomemukela usesebukhoneni bakhe na uzomemukela uzokwenza lokho na ungamemukela nje njengomsindisi wakho na angathi noma ngabe uma nizokwenza lokho usabeka isandla sakho phezu kwenhliziyo yakho kanje ngamunye wenu asikhuleke manje khuleka ngendlela engeyakho uNkulunkulu ngihawukele isoni futhi manje ke uma nenza lokho ngifuna nina emizuzwini embalo ukuba nenyukele lapha futhi nifakaze ukuthi nimemukele njengomsindisi wenu ngokuba uma niyo ngifakazela phambi kwabantu yena ngiyakumfakazela phambi kwababa wami nezingilosi ezingcwele uma unamahloni ngami phambi kwabantu ngiyakuba namahloni ngaye phambi kukababa wami nezingilosi ezingcwele manje qaphelani khumbulani uyayazi inhliziyo yakho ukufakazi sisile lokho uyizwe manje ngifuna nikwenze lokho emizuzwini embalwa ngifuna nina manje nimemukele njengoba sikhuleka Nkosi Jesu ngenkathi lokho kukhanya kuya ngale kuzungeza abantu emibone bivumbuka phezu kwabantu khona manjalo kuyama futhi kubuya futhi usho kimi ukuba ngikwenze lokho ukulalela kungcono kunomhlatshelo futhi Nkosi Jesu kulesixuku sabantu abaningi babo ukholwa kuwe khona manje bayakwemukela njengomsindisi wabo bayakholwa bayazi ukuthi lokho kuqinisile bebekhona lapha ngenkathi kwenzeka futhi bayazi ukuthi wena uvukile kwabafileyo futhi usalokhu uphila futhi siyazi ukuthi siya ekwahlulelweni ukuhlangana nawe esihlalweni sokwahlulela esika Kristu futhi sifuna ukuxolelwa Nkosi wena washo ezwini lakho uqobo ngizolicaphuna baba ukuze nje sizokwazi wena wathi ozo amazwi ami yilokho impela ekade sikhuluma ngakho kulo busuku futhi akho kholwe ngomthumileyo ba nakho inkathi yamanje nokuphila okungona phakathi futhi kabasayi neze kwahlelweni kepha odlulile kufeni wangena ekuphileni manje lelo yizwi lakho Nkosi ngokufanayo nje njengoJohane wesithathu leshumi nesithupha nalo lonke elinye izwi wena wathi lo oyokholwa oyongivuma futhi wathi phambi kwabantu ngiyakumvuma phambi kukababa wami nezingelosi ezingcwele Ngepha onamahloni ngami phambi kwabantu ngiyakuba namahloni ngaye phambi kwababa wami nezingelosi ezingcwele manje nomaphi ebukhoneni bobuNkulunkulu njengoba ufikile kulobusuku futhi sonke silapha amakholwa angamaKristu sizwa ubukhona bobuwena bakho obukhulu lokho kuzwa okukhulu kobukhosi bobuNkulunkulu noma uNkulunkulu ehamba-hamba phakathi kwethu Akumangalisi Nkosi buphuphuthekisa amehlo ongakholwa ongalikholwa izi nokuthi buwavula kanjani amehlo alabo abazokholwa manje uvula amehlo alabo bantu ngokuzembula wena uqobo kubo manje Nkosi ivule izinhliziyo zalabo bantu futhi wenze ukuhlala kwakho nabo baba bangabakho ngibanikela kuwe bayimiklomelo yezwi lakho izwi lakho libabizile nezwi lakho likhombile kubo futhi manje bazikhombe bona uqobo ngokusukuma futhi banikeze ubufakazi ukuthi bafuna wena uthethelele izono zabo wena wathi oza kimi ngisoze ngamlahlela ngaphandle futhi kodlula amazulu nomhlaba kepha izwi lakho lisoze lehluleka Bangabakho Nkosi bangabakho egameni lika Jesu Kristu ngibabiza bonke negama lakho liza kudunyiswa ngakho kwangathi bangabandakanywa kumlobokazi baye ekuvukeni uma ngingakutholi neze ukukhuluma kubo phezu komhlaba noma ngibachawule nenhlanhla yokuba babhaptiza ngumbabhaptiza wamaKristu kwangathi iNkulunkulu ngalolo suku lapho sekuphele konke futhi sihlale phansi esidlweni sakusihlo somshado kwangathi ngingaba nenhlanhla ngibuka ngale kwetafula bathi oh ngani kwakusezansi eTampa eFlorida ngalobo busuku 40 PM engamakhona ngithi manje nango niyabo uyafana siphe khona Nkosi bagcine ngomusa wakho egameni likaJesu Kristu ngiyakucela amen futhi ningahlala phansi imizuzu embalwa nje sizonibiza ukuba ninyukele lapha futhi ninikeze inkomba ekuhlolweni kwini manje nina enime ngezinyawo zenu nina enime ngenkathi umkhuleko usaqhubeka kukhona okunye okuthize enifaka ze ngakho ukuthi nenze into efanele futhi ngiyakholwa ukuthi uyindodana kaNkulunkulu futhi manje niyamemukela njengomsindisi oqondene nani na phakamisa isandla sakho uthi ngiyamemukela manje uNkulunkulu anibusise kubukeka sengathi amapesenti ayikhulu manje sengimamukele njengomsindisi oqondene nami manje sinyathelo senu esilandelayo ngokuba nigcwaliswe ngomoya ongcwele unalo ikamelo lalokho awunalo mfowethu ikamelo lalokho lapha na yebo mnumzane bazonazisa ngokuqhubekayo kulokho manje ukuqedela umugqa womkhuleko asi manje ningayaluzi niyabo njalo uma ninyakaza lokho kuphazamisa umoya kaNkulunkulu niyabo manje ningayaluzi ngilapha sengilethi futhi bekani izandla zenu phezu komunye ngamunye futhi nje nibeke izandla zenu phezu komunye nomunye bese nikhulekelana manje ilokho ke ngamunye wenu ngamakholwa o yebo anizizwa nikahle nathanini amen anizizwa sengathi manje nisebukhoneni bukaNkulunkulu ngqo lokho okumnandi ukuzwa okuthobekile na kwangathi imiphefumulo yethu ingethatheke neze yizwe nezinto ngenkathi lokho kuzwa okumnandi okuthandekayo kukaMesiya wethu omkhulu uJesu Kristu ephakathi kwethu ngqo manje esimweni sikamoya ongcwele yizo lazi lutho ngakho kodwa siyamazi simbonile ezikhomba yena uqobo bulani ngezinsuku zikaAbrahama lowo uNkulunkulu owayesenyameni yomuntu akazange ehlele lapho eSodoma kwakunabashumayeli ababili abehlela lapho kodwa hayi yena wahlala nabakhethiwe ibandla elibizelwe ngaphandle wawuya kulaboke umlayezo wakhe akumangalisi yini ukuthi uza kithi namhlanje na sizibona thina uqobo esikhonjwe njengenzalo yobukhosi kaAbrahama owathi eflathele ithende washo okwakucatshangwa nguSara into efanayo iza khona lapha kulobusuku yenza into efanayo enyameni yomuntu uJesu wathi kuyokwenzeka izinsuku zalapho indodana yomuntu yembulwa khona manje washo lento elandelayo ezibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda manje izandla zenu zindawonye izinhliziyo zenu zindawonye asikhothamise amakhanda ethu manje futhi sikhulekele abagulayo Baba wethu wasezulwini onomusa siletha kuwe lezi zethamele ezilindile na kulobu ubukhona bobuNkulunkulu oh uNkulunkulu akumangalisi labo bafundi uKleophase nomngane wakhe bathathe usuku lonke kufinyelela eMawose kodwa imizuzwana embalwa basebebuyile babeka yena abo bonke abafundi abezelanga khona ukuphikisana ngamehlo abo okubuka ezinkolo kodwa beza ngoba babembonile babehlangane naye bamuzwe eshumayela futhi bambone ezikhomba yena uqobo ukuthi wayenguKristu ovukileyo wena uyizwe izwi lishunyayeliwe izwi selibonakalisiwe izwi lehlulela imicabango osenhlizweni lisho njalo futhi siqinisekile njengoba enjalo usukuqiniseka impela nje njengoba ayenjalo Sibona isibonakaliso sokuvuka futhi siyazi ukuthi inkomba yakho uzembula wena uqobo njengoba ibandla lakho nezi kuzofanele kube kunye ngoba indoda nomfazi kunye umlobakazi nezi bamunye O uNkulunkulu uma sinibona phakathi kwethu ukuthi sithokoza kanjani kulo nokubona izingxenye ezingehlukaniseki ezifanayo isithombe esifanayo sithwetshulwa ngokwesayense ingelosi yenkosi eyakhipha uIsrayeli eGibhithe futhi yabayisa ezweni elithendisiwe yenziwa inyama futhi yakha phakathi kwethu yenyukela phezulu kweliphezulu yathi ngivela kuNkulunkulu futhi ngiya kuNkulunkulu ezinyangeni ezimbalwa kamuva yayilapha emgwaqeni oya eDamaseko noSawulu eyamshaya yamlahla phansi futhi uSawulu ebona leyo nsika yomlilo efanayo wathi inkosi ungubani na yathi nginguJesu kulukhuni kuwe ukukhahlela emeveni o nkosi ukubona eminyakeni yezinkulungwane ezimbili kamuva nansi ifakazelwe ngokwesayensi futhi ifakazelwa ngokukholwa ebandleni futhi yenza into efanayo neyayenzayo ukukhomba imibhalo ngamashiya lolu suku asisesiba bangakholwayo nkosi siyakholwa siza ukungakholwa kwethu kwangathi izinhliziyo zethu zingakhululwa kwangathi ukugula kungaphelelwa amandla akho lamakholwa linezandla zibekwe phezu kwamunye nomunye umkhuleko wokukholwa uyenziwa khona manje uyakumsindisa ogulayo noNkulunkulu uyakubavusa Sathane tedela lezethamele egameni likaJesu Kristu mabahambe ukuze bakhululeke ekuguleni nezifo kwenzelwa inkazimulo kaNkulunkulu. Manje zigcine uzivalele ngaphakathi wena uqobo qala nje ukhuleke khuleka ngendlela engeyakho bekani izandla zenu phezu komunye nomunye manje qhubekani nje nikhuleka nithi inkosi inkulunkulu ngendlela engeyakho manje nginikhulekele manje khulekelanani bekani izandla zenu kumakhelwane wenu lapho uthi nkosi iphilisa lona wesifazane iphilisa lona wesilisa ngiyakukholwa ngikubizela bona bakubizela mina ngiyakholwa ukuthi wena ulapha ngani bekungaba ndikindiki ukungakukholwa lokho okukholweni ngayo yonke inhliziyo yenu inkosi uNkulunkulu ayenze ngamunye wenu aphiliswe ekhulekani nje kuzokale ngofuthi nikholwe kwangathi inkosi nganiphilisa nonke kusukela ematheni ezinyawo zenu kuya emqeleni wekhanda lenu amen.